Blog Talk Radio.
Yego turi kumwe Benoit urakoze kandi nawe ndagushuhuje cyane
komera
ko wageze ukiga naba rero nsuhuza na bagenzi bacu bari ku buhanga bw'ibyuma nsuhuza abadukurikiye bose n'abazadukurikira nyuma nsuhuza abo dufatanyije mu runana nyarwanda ruharanira impinduka ubundi ndizera yuko turi buri ikiganiro cyiza kandi ko abadukurikiye baza kuduha ibitekerezo nk'uko wari uvuze mu kanya urakoze
murakoze cyane muvandimwe Aniseti Karenge hari hashize iminsi mike ariko atari myinshi cyane tudaherukanye ariko ndizera kumeze neza gatanu kuri gatanu n'umuryango wawe nanjye rero ndasuhuza bagenzi banjye dufatanya ku buhanga bw'ibyuma badufasha cyane kugira ngo aya majwi yacu abashe gusohoka neza gatanu kuri gatanu agere ku badukurikiye bavandimwe dufatanya ku buhanga bw'ibyuma uwiteka bagire neza mu kazi mukora keza cyane Ubu rero tugiye kwinjira tudatinze, ariko mbere yuko twinjira mwumvise akaririmbo keza cyane, urunana nyarwanda. Iriya ndirimbo iyo yinjiyemo kabisa numva nguwe neza. Nkaba nshimira cyane abahanzi bakunda urunana nyarwanda bahora duhangira indirimbo nziza cyane, iyo zigezemo mba numva nazibyina. Nubwo mu buhanga bw'ibyuma batadukundira kugira ngo karangire neza, ariko umuntu ayumva yakareka kagakomeza, umuntu akakasha yaya kagabyina. Indirimbo nziza cyane ndazibatuye abadukurikiye mwese n'abazadukurikira. Aniseti Karege, iyo umuntu adakurikira ibibera iwacu aratakara cyane. Iwacu haba amakuru, amakuru, amakuru. Ariko ayo makuru akunze kubaho iwacu ni amakuru mu by'ukuri akenshi aba atari meza. Ni amakuru y'imanza, ni amakuru y'impfu, ni amakuru y'abashimuswe, ni amakuru y'ababuriwe irengero. Sinzi ukuntu twazabigenza u Rwanda rwacu tukajya tugira amakuru meza, tukavuga tuti ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatwaye igikombe cy'Afurika, yatangwa yatwaye igikombe cy'isi, tukavuga tuti u Rwanda rufite abahanga bazamuye icyogajuru bakigejeje mu kirere, tukavuga tuti u Rwanda ni igihugu mu by'ukuri cy'intangarugero mu bikorwa bya sayansi, abahanga dufite mu bintu by'ubuvumbuzi, ibintu bimwe na bimwe. Iwacu turi mu makuru mu by'ukuri ahungabanya imitima, usanga imitima yarahungabanye, yarashengabaye. Uyu munsi rero turahera ku yahe makuru, banyarwanda, banyarwandakazi, turahera ku makuru y'ubutabera. Mu minsi yashize hari ku itariki 20, ni ukuvuga umunsi w'ejo, hari urubanza rurimo rutigisisi cyane, nta rundi, ni urubanza rw'umugabo udasanzwe Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina washimuswe igihe yari afite urugendo rwo kujya mu Bubiligi, aho intasi z'u Rwanda zakoresheje umuntu wita ko ari umuyoboke w'idini cyangwa se abitwa ba bishop, aramubeshya amubwira ko bafitanye urugendo rwateguye igihe kinini cyane, arangije aramutwara amugeza mu maboko y'u Rwanda. U Rwanda mu minsi rero yashize rwakomeje kugenda rwigaragura muri urwo rubanza, aho abanyarwanda benshi bakomeje kuvuga ngo reka dutegereze. Bamwe bavuga ati Rusesabagina azakatirwa burundu, abandi bakavuga Rusesabagina azarekurwa, ariko birangiye Rusesabagina akatiwe imyaka 25. Aho ubugenzacyaha burimo bwibaza niba bushobora kujurira icyo cyemezo, aho bavuga bati twebwe ntabwo twigeze tunyurwa. Abaturage hirya no hino nabo bakoreshwa na leta, bagahabwa mikoro nabo bakavuga ati igihano ni gitoya. Ariko ku rundi ruhande amahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Bwana Rusesabagina afite aho atuye, afite uburenganzira bwo gutura, igihugu cyaho biciye kumwe mu bayobozi bashinzwe akarere ka Afurika, aho asaba Leta y'u Rwanda kongera gusubira mu rubanza rwa Rusesabagina, ndetse inahihanangiriza avuga yuko bidahagije, Rusesabagina niyongera gusubirishwa mu rubanza rwe rukabasha gukorwa uko bikwiye kuba n'urundi rugero ku zindi manza zishobora kuzakurikiraho. Aniseti Karege, turi mu gusesengura rero duhereye kuri iki kibazo cya Bwana Rusesabagina. Amerika, Ubiligi, aho Bwana Rusesabagina afite aho atuye hatandukanye, mu Bubiligi niho afite ubwenegihugu, mu Bwongereza arahatuye afite ya kati ya green card. Ibyo bihugu byombi ko ari bibiri birabwira Leta y'u Rwanda ko urukiko
muri Amerika ngira ngo uri beshye uvuze Ubwongereza ni muri Amerika njye
mushaka. Muri Amerika niho afite, niho atuye, afite iriya green card. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu Leta ya Amerika irimo irasaba Leta y'u Rwanda gusubiramo ruriya rukiko, ruriya rubanza rwe, ndetse n'abanyarwanda bandi bakeneye ubutabera bigahera aho ngaho batangiye guhabwa ubutabera ukwiye. Leta y'u Rwanda rero ejo bundi yari ifitanye gahunda na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, agomba guhura ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Bubiligi mugenzi we, bagahurira i New York muri Amerika mu nama yari imihabera ya ONI. ariko urwanda rwivumbuye ngo kubera yuko ubenye butigeze bunyurwa na kirya cyemezo aho bwa nikomanze mu gatuzo anisete mu gusesenguzi bwawe ucyumva ibi byose urwanda rwa rusesa bagina amahanga uko ari mavuga ibinyamakuru ko rimwe bivuga byageze muri za arsenali byageze abanyarwanda baranyotewe barashaka kugira ngo basesengurire mu byukuri rusesa bagina ikibazo cye kirongera gisubire mu butabera yongera buranishwe ubundi bushya arekurwa tahe cyangwa leta y'u Rwanda irinangira ifata imitsina ijamo ni ry'abantu seti
urakoze cyane Benoit ngira ngo iki kibazo cya rusesa bagina twanakivuzeho igihe kirekire kuva agishimutwa ashimutiwe i Dubai muziko yagejejwe mu Rwanda mu mpera z'umwaka z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2020 nkuko wabisobanuye bashimuta bakoresheje umugabo we n'inshuti ye uvuga ko ari bishop witwa Constantin niyo mungere hanyuma baraza baraburana bamujyana mu rukiko nyine araburana hari ibyo babanje kumubaza mwumvise bavuga mu gusoma ku rubanza ko ari byo yemeye banabishingiraho bamuha ibihano nyine bamuhaniye bavuga yuko basanze ibyaha bamurega bimuhama uretse ngo byo kuri mu mutwe w'ingabo rusesa bagina nyuma mwumvise yuko amaze kubona uko urubanza rurimo kugenda yivanye mu rubanza aravuga ati ngiye ntabwo nzagaruka muri urubanza uko nibyo bamushinja ubu ngubu bahereho bamukatira ariko ahanini abandi buburana ntabwo yitabiriye uru rubanza kuko yaravuze ati biragaragara yuko nta butabera nzabona muri uru rukiko kandi kuko niko byagenze mukamenya yuko na mukamunibuka yuko na nyuma yuko urwo rubanza ruba abantu baburana kugira ngo warusome barusomye ejo ngira ngo ariko nyuma yisubikwa rinini cyane habaye kurusubika kenshi ndetse bamwe mu babikurikirana hafi bakavuga bati kurusubika nta kindi baracyategereje amabwiriza aturuka muri Presidency ya Repubulika uko birazwi yuko mu Rwanda imanza nka ziriya zirimo politiki ndende abacamanza bariya twabonye bicaye bambaye amakanzu banigirije basoma mu by'ukuri zo baca imanza imanza zicirwa ni hano aho rero abantu iyo bamabwiriza nibwo bagiye barasoma nyine bavuga ibyo mwumvise yuko Paul Rusesa bagenda bamukata imyaka 25 y'igifungo usaba Imana Alexis Sankara bamukata imyaka 20 n'abandi bagiye babo ibihano bitandukanye barimo n'uri wasimbuye Sankara ku mwanya w'ubuvugizi bwa FLN ngira ngo bamukata imyaka 5 kigaragara muri byose nuko ukwiregura kwa Rusesa bagina kuva mu ntangiriro kugeza igihagarikiye ntabwo bigeze banabikomozaho na gatoya uzi kwegeze kuvuga ati narashimuswe kandi koko twese uko tubibona yarashimuswe bindagaragara yuko akigezwa mu rukiko yagombye kuba yahise arekurwa kubera yuko iyo umuntu afashwe ku buryo budakurikije amategeko ntabwo iryo fatwa rye rihabwa agaciro na ndetse n'abamufashe kurikije n'amategeko yanditse mu Rwanda bagombye nabo ubungubu kuba bari mu nkiko kuko bakoze ibikorwa binyuranyije n'amategeko y'u Rwanda iyo bigeze hariya nyine impamvu navuga ko ari imanza za politiki abo ngabo ahubwo baragororerwa noneho wundi bashimuse aho kugira ngo bamurenganure mbese bamurekure wenda niba afite n'ibyo akurikirwaho bazamufate mu buryo bukurikije amategeko ahubwo noneho bakamwigirizaho nka icyo rero ni ikibazo cy'ubutabera bw'iwacu tutarabumenyereye ni ibintu bidakurikiza amategeko ahubwo bagakurikiza amabwiriza aturutse ahandi mu rugwiro cyangwa se n'ahandi hantu hatanazwi ariko hari abandi bantu batanga amabwiriza akaba ariyo ashingirwaho mu gukata imanza ni ikibazo gikomeye cyane wari ukomeje rero ku kibazo noneho cy'abantu bo hanze cyane cyane abanyamerika n'ababirigi bagaragaje ko baticimiye imikirize ya ruyera rubanza bikaba byanatumye umubonano wari uteganyijwe hagati y'intumwa z'u Rwanda n'intumwa z'ububirigi niyo uhurizwamo kuko abanyarwanda bihagazeho bakavuga bati niba muvuze ibyo ngibyo byabo kwa kundi twari kubonana tubiburijemo gusa sinzi niba ababiryi aricyo bibatwaye kuba batabonana n'intumwa z'u Rwanda ariko na nubwo babona yuko uko kwivumbura nabyo birushaho kubagaragaza kuko igihe umuntu akubwiye ati wakosheje imanza nka ziriya ntabwo zibaho mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokarasi ntabwo ugomba kwivumbura ngo ugaragaze uburakari burenze n'abanyamerika rero wari umaze kubivuga simbisubiramo nabo bagaragaje ko batishimiye ruriya rubanza ndetse bo basaba yuko rwanasubirwamo ariko no gusubirwamo buriya ntabwo byaba bihagije kubera yuko nk'icyo nari maze kuvuga ahubwo bakurikije amategeko bavuga bati okay ona nyiritu kuko umuntu yafashwe mu buryo budakurikije amategeko noneho twongere dutangire ubwo niko gusubirisha mu rubanza rw'abarirwa naho ubundi bavuze ngo aze yiregure naho nabakongera akamwubika urusyo nk'uko babigenje n'ubundi iyo umuntu yari itegereje imikirize ya rubanza abona harimo ibintu bibiri Daburo wari umaze kuvuga yuko pariki itishimye n'abaturage bavuga ko bagizweho ingaruka n'ibitero ngo bya FLN batishimye ariko nabwo bigaragara ko baba bakoreshwa n'inzego z'ubutegetsi ukabona noneho n'uruhande rwa Rusesabagina bien sûr rutishimye kuko akazi imyaka y'umurengera 25 kandi tuzi yuko ubundi yagombye kuba ari mu rugo rwe n'umuryango we ngo nta byaha yagombye kuba akurikiranyweho bigaragara ukareba n'abitegereza noneho nkatwe turi hanze wenda ukavuga turiya muntu kameme urubanza rwe rwagombye kuba ruca abana yagombye kuba ari we ariko noneho bakabirengaho bashatse gusa n'abajya hagati bavuga kuvuga twereke ba bantu badusebya bo hanze ko ndashaka kuvuga abo banyamahanga b'inshuti zabo nta so kubasebya batunenga tubereke yuko igihano tubahaye cyoroheje twereke n'abari abaturage ndetse na pariki aba baturage tumanipira cyangwa intagondwa zo mu Rwanda muri rusange bavuga ko Rusesabagina ari umwicanyi tubereye kuko nabo kame mutwamuhane ariko biraganisha herere umuntu ashobora gusesengura akavuga ati dukurikije imikorere ya Leta y'u Rwanda n'ubundi Rusesabagina bashobora no kumurekura akavuga ati dushaka amayeri yuko tumukatira tumuha igihano noneho nyuma y'igihe gitoya tuvuge ko tumuhaye imbabazi tumufungura iyo ni posibilite imwe indi rero ni uko bamurekeramo bakavuga bati mwebwe mu tunenga murebe yuko gusa twamuhaye igihano gitoya kandi twashoboraga kumukatira igihano cya burundu ibyo byombi birashoboka ariko ngiye nkurikije uko mbibona Rusesabagina na bambe ubutegetsi bwo mu Rwanda ni butihagararaho cyane ejo bundi ntibizabatangaze nimubona uriya mugabo bamurekuye bakavuga yuko bamukatiye ariko ko bamugiriye imbabazi kubera impuhwe cyangwa se sinzi ukuntu Kagame yigeze kubivuga ngo ni ugukemura ibibazo ngo ntabwo ari ukubera puresha muri buke ibyo yavuze igihe nyuma gato yuko afungura Victoire Ingabire n'ibintu nk'ibyo ngibyo gusa rero icyo umuntu yashimangira ni uko ubutabera bwo mu Rwanda amarerezuma bukomeje kuba igikoresho cy'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi aho kugira ngo ubutaberanya bwo bugendera ku mategeko kandi burenganura buri wese nicyo ngicyo umuntu yanenga n'ibindi byo ngibyo bikubanyi bw'u Rwanda n'andi mahanga ubwo tuzabimenya nyuma ariko ngewe ndabona amaherezo kubera yuko nabo bazi yuko bakeneye Amerika bakeneye Ububiligi Ububiligi kandi ubwo umuntu wavuze na Union European hari presiyo nyinshi zibari inyuma nibwira yuko mu minsi iri imbere tutatungurwa n'uko bamurekura bakavuga ko bamugira imbabazi gusa rero nibwire ko umuryango we n'abamwunganira mu nkiko batazabura kucyurira gukorera rubanza n'uburyo bwo kwerekana yuko ubutabera bwo mu Rwanda ari inyundo ubutegetsi bwifashisha kugira ngo guhonde abatavuga rumwe narwo numva ari icyo navugaho Benoit urakoze
cyane ni seti nanjye icyo nakongeraho ndagira ngo nibutse yuko turi mu gusesengura amakuru yaranze igihugu cyacu muri iki cyumweru ndetse tugerageza kubivuga uko kubibona nuko tubitekereza. Aha nakwibutsa wenda Anicet yaramaze kubivuga uko itangazo ryasohowe n'igihugu cy'Ububiligi ryasohowe na minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwa Sophie Wilmès niba mbivuze neza, aho yagaragaje ni kuri uwo munsi nyirizina ku itariki 20 aho urwo rubanza rwari rurangiye urebye nabo bari barutegeranyije amatsiko cyane. Mbabarire mu by'ukuri urebye ibitangazo ry'uyu mubyeyi cyangwa se by'uyu mumama ryarimo diplomasi nyinshi cyane, aho banagaragaje ko mu by'ukuri batanyuzwe n'uko ubutabera bwagendekeye bwana Paul Rusesabagina. Abantu bagerageje gukorana n'ubutabera bw'u Rwanda kugira ngo babahe ibimenyetso byose bagiye bavana kwa Rusesabagina kugira ngo abereke ko mu by'ukuri nta kibazo Rusesabagina yari afitanye na Leta y'u Rwanda kandi batabananije mu byo bifuzaga. Ariko akaba yaratunguwe n'ibi bintu byitwa ko ari ubucamanza cyangwa ubutabera bwana Paul Rusesabagina yari amaze guhabwa. Ikindi urebye muri iyi diplomasi ndetse no muri ibi bintu ibaruwa yasohotse hanze, nuko minisitiri yarengejeho akavuga yuko azagirana ibiganiro na mugenzi w'u Rwanda, nuko Anicet yaramaze kubivuga bwari uburyo bwo kwicisha bugufi ariko kwihenura ku Rwanda. Mwarabibonye mu ibaruwa rwasubije rwagaragaje yuko Ububiligi kuba bwarakoroneje cyangwa se ubwami bw'Ububiligi kuba bwarakoroneje igihugu cy'u Rwanda bitafatiraho umwanya w'uko y'uko u Rwanda rwakora ibyo bifuza, ko mbese ari n'agasuzuguro gakabije cyane. Si ibyo byonyine nk'uko twarimo tubivuga mu kanya kashize, ndetse na Leta ya Amerika nayo yagerageje gutanga itangazo twagiye tubivugaho, bavuga bati turasaba guverinoma y'u Rwanda gufata ingamba zo gusuzuma izo nenge z'urubanza rwa bwana Rusesabagina no gushyiraho ingamba zo gukumira ingaruka nk'izo mu gihe kiri imbere. Abanyarwandakazi, aya ni amagambo akomeye cyane, kuko niba kugeza ubu ngubu Leta ya Amerika isaba Leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose kugira ngo urubanza rwa Paul Rusesabagina rubashe gusubirishwamo, ndetse n'ibyamukorewe birimo gushimuta n'ibindi byo guca imanza nabi, ibyo bintu bihagarare uhereye kuri uru rubanza rwa Rusesabagina. Aha harimo imitego ikomeye cyane, kuko ni ukuvuga ngo Leta y'u Rwanda ihanganye n'ibihugu by'Uburayi ndetse igahangana n'igihugu cy'Amerika. Abadukurikiye hano ntabwo twebwe dusesengura ibingibi kugira ngo dutere ubwoba cyangwa se dutere umutima uhagaze Abanyarwanda, ariko turavuga ukuri ko guhagaze nuko tubona ibintu muri rusange. Ni nabwo bwa mbere byagiye bigaragara inshuro nyinshi aho ubona ibihugu nk'ibingibi bikomeye bihagurukira Leta y'u Rwanda bibwira uko bibona ndetse n'icyo u Rwanda rukwiye kuba rwakora, bidasaba ahubwo yibwira iti nimukore gutya kandi ibi bikwiye no kuba bikwiye guha byahagarara. Aha nakwibutsa neza yuko Leta FPR hari igihe ikora ibintu, niba ari kuba yarabuze abajyanama, niba ari uko wenda abantu benshi barambiwe ubutegetsi bwa Kagame bakaba bamushuka, aho afashe icyemezo cyo kugira ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza bwana Businge Johnson wahoze ari minisitiri w'ubutabera wagaragaye mu manyanga n'amafuti menshi mu ifatwa rya Paul Rusesabagina. Ubu tuvuga ibingibi, Fondation Rantosi ikoreye Washington yamaze gutanga icyifuzo yandikiye Leta y'u Bwongereza. Ndatekereza yuko hari n'amashyaka ya politiki, wenda na Arike ndibaza niba hasomeye urwandiko muri envelope, ariko abantu barimo baragerageza kumenyesha Ubwongereza ko igihe kigeze yuko bagaragaraho bahagaze. Ibi rero ntabwo byoroheye, turimo turasengura, ntabwo byoroheye Leta y'u Rwanda kuko igeze ahantu isaba kugaragaza diplomasi yayo uko ihagaze mu ruhando mpuzamahanga. Kuba Leta y'u Rwanda rero yarafashe icyemezo cyo kwerekana yuko ikatiye bwana Paul Rusesabagina imyaka 25 ni kimwe mu bintu navuga yuko Leta ya FPR ubwo Paul Kagame bamubazaga bati utekereza ko bwana bwana Porose sabagena azabona ubutabera bwiza yaravuze ati nanye nibyo nifuza kandi azabubona n'ukuvuga ngo kiriya cyemezo cyo kumukatira imyaka 25 kigikomoka mu bucamanza ahubwo gikomoka mu nzego zo hejuru ari nayo mpamvu amahanga atabona ubutabera mu Rwanda ubwo butabera kuba batabubona niyo mpamvu basubira inyuma bakajya kunegosiya na leta ahandi nibibaho ubutabera burigenga ubutabera ariyo bwigenga inzego nkuru za leta ntizibwinjiramo aha nashingira ku kintu kimwe Bwana Paul Rusesabagina atangira kuburana yagaragaje inzitizi inzitizi za mbere zarimo kugaragaza ko Bwana Rusesabagina yagejejwe mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko ni ukuvuga ngo ubutabera yaba bwarigengaga bugendera ku murongo w'ubutabera bwari kuvuga ngo uyu muntu yafashwe mu buhe buryo mbere yo kumuzana imbere yacu tumuburanishe kuko ubutabera n'amategeko ubutabera no kubahiriza uburenganzira bw'ikemwamuntu ni ukuvuga ngo niba na Rusesabagina yaraba yarashyigikiye umutwe wa FLN uvugwaho kuba waragize ibyaha by'intambara mu gihugu cy'u Rwanda mbere yuko uriya muntu ashyirwe mu maboko y'ubutabera nuko yagombye ko yarafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko yagenga ubwo butabera aha rero niho hari ikibazo ari nawe hari ihurizo rikomeye aho abantu bose bibaza bati ubutabera ni ikintu kigenga gikorera mu buryo bwacyo ntibushingiye kuri ku kintu kimeze nko umuntu ashobora kuguhamagara ngo urabona ngo uzane sentiment ngo urabona ngo kanakoya ubutabera ntibuzana sentiment ubutabera bushingira ku mategeko bugashingira ku bimenyetso bifatika icyo gihe rero Rusesabagina we yarashimuswe kubera ashimuswe byonyine yagombaga kuburana icyaha cyo gufungwa mu buryo butemewe cyangwa se bunyuranyije n'amategeko iki rero nicyo kinagonda leta y'u Rwanda iyaba Rusesabagina yari yafashwe mu buryo bwitwa yuko bwaciye mu mategeko yemewe uyu munsi ndibaza ko n'amahanga atandukanye ntabwo yari kuvuga kuri iki kintu rero banyarwanda banyarwanda kazi mudukurikiye kuba busingiwe ku giti cyahoze ari minisitiri ubutabera kemeza ko mu by'ukuri Bwana Rusesabagina yafashwe habayeho kubeshya gukorana n'inzego z'umutekano akagezwa mu Rwanda no kuvuga ngo izo nzego z'umutekano dabo ntabwo zigomba guhabwa icyizere kuko zishobora kuba zaramukoreye iyicarubozo nyuma y'ibyo Bwana Rusesabagina hari n'ibindi yasabye kugira ngo abashe kubona abamwunganira yishaki ibyo byose byagiye bizana ikintu kimeze nk'igihu mu butabera bw'u Rwanda aha rero niho amahanga atangiye kugaragara atangiye kwigaragaza banyarwanda nanone mudukurikiye kuri iyi ngingo mu busesenguzi bugaragara ko leta y'u Rwanda ishobora kuba yari ijanditse mu bintu itazi ari naho abantu bibwiye bakavuga bati eske esperi duheruka tuzi yakera niyo yubu cyangwa abantu barambiwe n'ubutegetsi buriho barashuka Kagame kugira ngo agwe mu matego agwe mu cyaha kuko niko bimeze mbabarire none mu by'ukuri uyo usesenguye ukagerageza kureba ukuntu leta y'u Rwanda yitwaye muri iki kibazo cya Bwana Rusesabagina ibaze neza yuko Fondation Rantos ntabwo ari y'abanyarwanda ikibazo cya Rusesabagina kirimo n'abasenateri bo muri Amerika kirimo n'abadepite bo muri Amerika kirimo abantu batandukanye baza amategeko y'ibihugu by'i Burayi ni ukuvuga ngo ntabwo abanyarwanda twigeze twumva twigeze tubona abantu barengana cyangwa bakomeje kugirirwa akarengane nka Bwana Rusesabagina ku buryo hari imiryango mpuzamahanga ibihugu bikomeye bishobora gusubira inyuma kugira ngo bisabe leta y'u Rwanda kugira ngo ibashe guhagarika ibi bintu cyangwa se ibashe kwivana muri iki kintu aha rero niho leta ya Kagame Paul umaze igihe kinini ku butegetsi ndetse byari bitangiye kugaragara ko atangiye gutunga urutoki babibonye ejo ubundi Commonwealth itanga amatangazo komisiyo z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu butanga amatangazo bwira leta y'u Rwanda ko iri mirengera ikwiye kwisubiraho nayo kandi irimo yemera ayo makosa ubu rero iguye mu wundi mutego ntekereza ko ari ugiye kwinjiza ibibazo bigaragara cyangwa bishobora guteza niba Kagame adakoze uburyo bwose bushoboka kugira ngo arekure Bwana Rusesa abagenzi. Reka rero ngane ku kadomo aho mugenzi wanjye Aniseti yaravuze ati nta yindi shua Bwana Rusesa abagenzi agomba kurekurwamo. Ntekereza ko ari abantu bashobora kuba batekereza ari n'abantu bashobora kuba bashyira mu bwenge bakwiriye kwihutisha kiriya kintu cy'ubushinjacyaha kivuga yuko kizajuririra icyemezo Bwana Rusesabagina yahawe bagaprofita uwo mwanya ikibazo cya Rusesabagina kigasubizwamo hariya. Wenda Leta y'u Rwanda ikajijisha ikavuga ngo dushingiye ku buzima bwa Bwana Rusesabagina dusanze adakwiye kuburana ari hanze nasohoka ajye hanze ndetse nibigera aho ngaho bigaragare ko Bwana Rusesabagina atsinze ahabwa impapuro ze yisubiriye hanze maze Kagame atuze amerwe neza. Ariko araramuka adakoze ibyo ngibyo icyo ntekereza kigiye u Rwanda rwacu rugiye kwinjira muri etape yo gutangira gufatirwa ibyemezo ntekereza bitazoha. Icyambere dutegereje bidatsinze tugiye kureba icyemezo cyo kuba Kagame yarohereje ambasaderi ugiye guhagarara Leta y'u Rwanda mu Bwongereza ariwe Bwana Businge Johnson niba azemererwa. Aha niho hari ihurizo rya mbere abanyarwanda bagiye kubona. Ikindi gishobora kuzakurikiraho naho Leta y'Amerika izatangira gufatira ibyemezo bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bagaragara mu bikorwa bigayitse birimo gushimuta birimo gukora gukorera iyicarozo abanyarwanda cyangwa se abenegihugu b'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha rero niho nasoza kuri iyi ngingo ya Bwana Rusesabagina mvuga yuko Kagame yaza kuba ari wa wundi wa kera yari no kutubwira ko kugeza ubu ngo wenda abanzi b'igihugu bafite mu ntoki za atanabagaragaje wenda akaza bakorera nk'ibyo akunze gukorera abandi ariko kuba yaragaragaje Paul Rusesabagina ntekereza ko ari umwanya noneho tugiye kubona koko imbaraga za FPR inkotanyi by'umwihariko kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Aniseti ufite icyo wongera kuri iyi ngingo dukomeze cyangwa hari icyo wongeraho gatoya?
Urebye ntacyo nongeraho urabivuze byinshi ariko nagira ngo gusa nibutse abantu ko urubanza rwa Paul Rusesabagina rwibutsa izindi nyinshi zabaye kandi mu buryo bw'amafuti ibintu biremekanyije gusa kugira ngo bikize umuntu badashaka wenda umuntu yavuga nyinshi ariko wenda arabona nka Deogratias Mushayidi aheze mu buroko bafashe Ingabire Victoire baramufunga wenda baza kumufungura nyuma na Bernard Ntaganda Theoneste Niyitegeka arafunze abantu n'abantu akenshi bishingiye kuri politiki ariko bakarega ibindi byaha. Uyu rero na waje yongera wenda akarusho nuko bo we bavuga yuko nako afite abantu bari hanze bakora pression bamushyigikiye barimo n'abantu bo mu nzego zo hejuru mu Bubiligi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi icyo bizatanga ariko nagira ngo gusa nibutse ko Leta y'u Rwanda ifite akamenyero kabi ko gufata abantu bagaragaza ibitekerezo binyuranye n'ibya FPR bakajya kubahimbira ibyaha kandi ni ikintu kibi cyane kugira ngo amaherezo bagakagombye kureba uburyo bazacika ku iyo ngeso. Naho ubundi twakomeza numva aricyo gito gusa nagira ngo nibutse.
Urakoze cyane Aniseti Karege. Reka twihute tukiri kuri cya kintu kirebana n'ubutabera, turacyari muri cya kintu kirebana n'ubutabera tutarakivamo kugira ngo tutaza kuvanga amadosiye. Hari umunyepolitike umaze iminsi ufunzwe mu Rwanda witwa Dr. Kayumba Christophe. Uyu Dr. Kayumba Christophe akaba yarafashwe ku itariki ngira ngo ashobora kuba amaze yarafashwe ku itariki 9 niba nibuka neza. Uyu munsi turi ku itariki ya 22 Christophe Kayumba yarahamagajwe n'inzego za RIB kugira ngo abashe kubazwa ngo icyaha cyo kuba yarashatse gufata abari n'abategarugori cyangwa se kubafata ariko ntawe uragaragaza ko yamufashe. Uwagerageje kubivuga ni umukobwa umwe witwa Fiona ni Fiona. Uwo mukobwa rero akaba yaratanze ngo ikirego nyuma y'imyaka myinshi, aho ngo yashatse kumugerageza kumufata igihe yari umwarimu we, ariko ibyo byose byaje kugenda bihakanwa cyane cyane na Christophe Kayumba, umunyepolitiki wari utangije ishyaka yari ritarandikwa mu gihugu cy'u Rwanda. Anisheti, uyu mugabo mu minsi yashize byagaragaye yuko yakimara gufungwa yahise afata icyemezo cyo kwigaragambya, afata icyemezo cyo kutongera gusubira ku meza cyangwa se gufata amafunguro, kubera ko nawe yavugaga yuko afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko kandi ari marengana. Ubu tuvugana akaba ari mu bitaro bya Kakiru, ibitaro byigeze kwitirirwa ko ari ibya polisi. Ubu ngubu akaba atemewe gusurwa n'umuntu uwo ari we wese usibye umwunganira mu mategeko. Ibi bintu rero ni ibintu bimaze kumenyerwa, wari umaze kuvuga abanyepolitiki batandukanye bafunzwe bagira bazira karengane, ariko n'ubu tuvugana harundi uwo ngo turimo tuvuga amaze iminsi yaratwawe yarahamagawe, ariko amakuru atugeraho akavuga ko yaba yarasabwe kuva muri politiki kugira ngo abashe guhanagurwaho ibyo byaha nawe agatsemba, ari nayo mpamvu yaramaze no gufata icyemezo cyo kuvuga ati niba ari ibyo ngibyo simfata, sinongera gufata amafunguro kugeza igihe umuntu bashije kundekura. Amakuru arimo atugeraho avuga yuko ku itariki ya 20 ngira ngo umusibejo aho yarameze nabi cyane ku buryo byavugwaga yuko amazi yaramaze no kumushiramo atagishobora no kuvuga, bigaragara ko ashobora kuba yaramerewe nabi cyane, yatwawe mu bitaro nta handi bagomba kumuvurira usibye bya bitaro n'ubundi byahoze ari bya polisi. Ubu akaba acunzwe bikomeye n'abapolisi, bivugwe rero ko bashobora kuba batangiye kumugaburira, ndetse ngo akaba hari abantu bamugira inama barimo n'abaganga yuko icyo cyemezo yaba gihagaritse ku buryo ubu yashoboye gutangira noneho gufata ku mafunguro. Ariko urumva umuntu wari umaze hafi iminsi 9 adafata ikintu ubuzima bwe ukuntu yarabayeho. Aniseti, iki kintu cyo guhora bahohotera abanyarwanda nibyo Amerika yari imaze gusobanura mu kanya ko bikwiye guhagarara rwose. Uyu munyarwanda arazi ibitekerezo byo gukora politike. Kuri iki kintu cyo gufunga no gufunga abanyepolitiki no kubabuza amahoro Christophe Kayumba by'umwihariko, Aniseti urakivugaho iki?
Icyo nkivugaho ngira ngo twanabiganireho kuri iki kibazo cya Christophe Kayumba, twabikozeho n'ikiganiro cy'umwihariko tuvuga icyo tugitekerezaho nkuru n'ananyarwanda ruharanira impinduka. Nuko gusa ari ibintu bigayitse kuko uyu mugabo aregwa ibyaha ngo yaba yarakoze mu 2017, yego cyane kirasaza kuko hashize imyaka 5 niba atari 4, ariko igihe cyose yaratuje nk'abandi banyarwanda mbese batari muri politiki ataragaragaza ibitekerezo bye, icyo cyaha ntabwo cyari cyakavuzwe ngo bamujyane muri polisi. Ariko yapfuye gusa gushinga ishyaka gatoya, uzi uko deja bahereye ku munyamabanga we bakamurega ngo ubujura, nawe rero hakomoka uwo mukobwa niwe Fiona araza avuga yuko ngo yashatse kumufata ku ngufu, ariko ribu ijya kumufata yanavuze yuko noneho ngo hari n'abandi bataragaragara ariko uzwi n'uriya. Ibyo rero ni ibintu tumenyereye, nibyo nari maze kuvuga mu kanya, ni ibintu bibabaje cyane. Christophe Kayumba buriya ashobora kuba aribwiye yuko mu Rwanda wenda ari nk'ibindi bihugu marezoma ntabwo ariko bimeze, kuko ahandi iyo wicishije inzara kandi ufite ukuri kugaragara bashobora no kukumva, ariko mu Rwanda ahubwo bavuga bati nushaka upfe, niko bimeze. Ntabwo mu Rwanda ari ahantu ushobora gukora greve y'inzara ushobora kuvuga bati genda upfe n'ubundi ntahubwo tukize amahirwe wagenda. Ubwo rero bamugiriye inama, nanjye niyo nari kumugira kuko ibintu hari ibintu ahantu mu yandi mapeople bishoboka, twebwe mu Rwanda bikaba bitakunda. Urumva ni ugiye nk'ubu Buhindi bya bintu bavuga ngo bya désobéissance civile bakoze kwa Gandhi, kwanga kujya mu mugano mu ku mirimo kugera gute bigatanga umusaruro, ari mu Rwanda ntabwo byakwemera, bazana abantu bakakurasa wajya ni wawe ukavuga uti iyo sinkora ibi n'ibi sinsohoka mu nzu bagusanga bakagusohora ku ngufu ahubwo n'inzu bakayigusengeraho dufite ubutegetsi ufite brutalite iteye ubwoba kuvuga rero ngo yicishije inzara hariya ntabwo byakora ahandi biremera ariko mu Rwanda duteye ukwacu ni peuple y'abagome cyane buriya nuko sinzi impamvu turi abagome birenze ukwemera niko u Rwanda rukoze sinzi abatuvumye ariko niko tumeze njyewe rero nagiye nkaba nakwishimira yuko uriya mugabo yakongera agafata amafunguro kuko bo nta kintu babwiye kuvuga ngo uricisha inzara tuzi ko arengana marerezuma ariko turizera yuko wenda n'urwo rubanza rwa Rusesabagina rurimo rutuma haba presi iturutse hanze n'uriya byazatuma wenda abona ubutabera nicyo nakwizera gusa wenda natwe tukazagerageza gukomeza kumutabariza hanyuma wenda bazagera aho bumve sinzi niba hari roho mutagatifu zabamanukira mu mitima bakavuga bati reka tureke gukomeza guhohotera abanyarwanda ariko ubundi nakwifuza nanjye yuko yakongera agafata amafunguro hanyuma tukareba iyo bizagana nubwo tuzi yuko nta butabera buri mu gihugu ariko nibura ntagende gutyo gusa
ya ntagende gutyo gusa ariko Aniseti ibi bintu mu by'ukuri nubwo tubivuga muri urwo rwego rwo kunenga ko leta idaha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'umwihariko ko n'imyigaragambyo mu Rwanda itemewe kuko kuvuga ngo umunyarwanda yigaragambije nibaza ko ari ikintu mu by'ukuri mu matwi yamwe bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ari ikintu nacyo gishobora kuba cyagira ingaruka ku muryango usigaye wowe nubwo uyo myigaragambyo yaba yaguhitanye ariko nanone ntitwabura gusubira inyuma ngo dutekereze hari ikintu abantu badasubira inyuma ngo bavuge kubyerekeye ubufatanyacyaha cyangwa se ubufatanyabugome biriya ruvuze usanga kenshi bamwe mu baturage bo muri kiriya gihugu cyacu bemera gukorana na leta kugira ngo babashe kugambanira abanyarwanda bene wabo aho biza kurangira mu by'ukuri abamwe bishwe abandi baburi birengero kandi bikozwe bikozwe na bamwe mu banyarwanda aha navuga ko kuri uyu muntu wagaragaye kuri dosiye ya mbere na mbere witwa Fiona Mutoni Ntarindwa ni umwana mu by'ukuri bivuga yuko yavukiye mu gihugu cya Kenya akaza kwava mu mwaka w'2014 yabaye mu bintu by'abakobwa bategura imideri n'iki ariko nyuma za no kujya muri ibi bintu bya Miss Rwanda ngo aho byaje kugaragara ko mu by'ukuri yaje kuba igisonga cya gatatu sinzi niba n'uwuhe mwaka ariko icyaje kugaragara ni mu mwaka w'2015 nibwo yaje kubangira mu gisonga cya gatatu mu buryo abantu benshi babitinzeho baravuga bati bigenze bite by'umwihariko ko nta n'ikinyarwanda kizima yarazi ntiwabimurenganyiriza ariko mu mategeko ubundi agenga biriya bintu byo guhitamo abakobwa bafite uburanga mu gihugu cyangwa se ba Nyampinga n'iryo tegeko rivuga yuko umukobwa ugomba kubijyamo hari ibyo agomba kuba yujuje kuba azi kuvuga ikinyarwanda neza icyo kintu rero cyo kuba atarabasha kuvuga ikinyarwanda akaba igisonga cya gatatu nacyo bakibonamo ko hari harimo imibare n'imitego akenshi abantu baba bifuza aha wenda wavuga uti se muri uwo mwaka ko uyu Christophe Kayumba yari ataratangira kwinjira muri politike nibyo koko yari ataranjira muri politike ariko ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko kwitwa intore ni ukuvuga ngo ni uguteganya ejo hazaza kumwiteganyiriza ejo hazaza ni iturufu ibibitse ahantu igihe runaka bashobora kugukenera ni ukuvuga ngo kirya gihe yagombaga kuzakoreshwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishoboka ubwo rero uyu Fiona yaje kuba imbarutso y'umuntu wanditse avuga yuko yahohotewe ndetse ashaka guhisha amazina ye finarumaza kuyagaragaza kugira ngo n'ubundi icyo kirego kizabashe guhabwa agaciro igihe Bwana Christophe Kayumba azaba ajyanywe mu butabera iki kintu rero cy'abanyarwanda nicyo tisinzi ikintu wakivugaho kuko abanyarwanda hari ukuntu bashukwa umuntu akaba yakwinjira mu bintu usibye ko tuza kubigarukaho mu kanya kuko nabonye kiriya kintu kitwa intore kitwa ingando zabo naho bagenda babacengesherezamo amatwara barimo bakikuraho nabyo turaza kukigarukaho mu mwanya uri imbere ariko kuba abanyarwanda bemera kuba kugambana ibi byagiye bigaragara inshuro nyinshi aho twagiye tubona bagiye kugambana muri South Africa bakicisha Karegeya bagiye kurasa Kayumba Nyamwasa abagiye bagaragara hirya no hino mu bikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi bwo kugira nabi abandi banyarwanda. Ntabwo rero twavuga abanyepolitike bahura n'akaga n'ibibazo, ariko ngo tubure kuvuga nanone banyirabayazana baba bakoreshejwe muri iki kintu gishobora kuba ari ikintu ntekereza ko cyanagira amateka atari meza, by'umwihariko abantu baba barabikoze iyo bimaze kugaragara amazina yabazwi. Ni ukuvuga ngo biba byanditswe, ujya muri Google ugashakisha ikintu, nabo bana babo nabo bazakurana ihungabana ko ababyeyi babo bagize uruhare mu bikorwa bigayitse. Abo bantu nabo bazagira igihe wenda nubwo bazisobanura bavuga ngo twarakoreshejwe, ariko gukoreshwa ikintu cyatumye amaraso y'umunyarwanda ameneka, inzira karengani gapfa ubigizemo uruhare, ntekereza ko ari ikintu cy'ubugwari, nubwo byazagira ahantu kisobanura ukuntu, ariko ni ikintu ntekereza ko ari ikintu kibi. Anicete Karenge,
bo hari umugabo nigeze kubona wajyaga aganira na Kizito Mihigo kuri radio, ntibutse yari yo niba yaramaze inzira sahari, witwaga niyo mugabo wawe ndi ngo bishe
Gerard.
Nigeze kuba ikiganiro cy'inyine yakoranaga na Kizito Mihigo avuga ibintu bya genocide, aravuga bati burya twapfushije kabiri, ati interahamwe hari abantu zishe atari ko nabariya bayishoye mu bwicanyi, nabo buriya ntabwo ari bazima, nabo bapfu ntabwo ari abantu kwa umuntu yihindura igisimu akagenda, ubwo nawe ntabwo aba akiri umuntu, nuko hari uwo wambuye ubuzima ariko n'ubumwambuye burya nawe ntabwo aba akiri umuntu. Ubwo nubuye urabimbajije icyo kibazo, nibuka ibyo uwo mugabo yavuze, n'ibi ngibi birimo kuba ku butegetsi bwa FPR selamu mushoze ni kimwe, kuko baragufata umwana wirangirije amashuri uri ofiona arangije universite, wowe wenda bamukoresheje mu buryo bwo kujya gushinja abantu, ariko hari nabo bakoresha mu bwicanyi, bafata abantu bari abana bajyana muri cadete, ari umwana ufite avenir arangije universite bakamujyana muri cadete akabona igarade ry'ubwofisiye, cyangwa se n'udafitiye we urwo rwego rw'ubwofisiye w'umusuzofisiye cyangwa se n'umusimple soldat, bakuvuga bati wowe tugushinze akazi ko kujya guhiga abantu no kubica. Barara abo bantu kuko hari umutwe wo muri FPR ushinzwe kujya guhiga abantu no kubica. None urumva rero niba ugiye kwica umuntu nawe ntabwo nawe ubu muntu bwawe uba wabutakaje, uwo muntu ukoresheje muri ibyo bintu, ndavuga aborganiza ibyo bintu ubutegetsi bwa FPR ubikora, uwo muntu wohereje kwica uwo yise amwambuye ubuzima, ariko nawe umwambuye uwo muntu ubwe, kuko ntabwo azigera atekana mu mutima, ntabwo azigera aza ngo ashinge umuryango, ashobora kuwushinga ukabona afite umugore afite abana ariko muri we afite ikibazo nk'icyo dahere bari abayobozi b'igihugu bafite benshi n'abicanyi, ndavuga abantu bo mu ngabo cyane cyane bari mu nzego zo hejuru bafite uruhare muri ibi ngibi bimaze iminsi bivugwa by'ubwicanyi bwakorewe abantu. Nashaka kuvuga wenda abo muri FPR inkotanyi babishe cyane n'abahutu muri za 94 igihe cy'imirwano, na nyuma yaho dahere n'ubu bigikomeza nabo bafite ikibazo cyo kurwana n'amateka yabo, nabo ntibatekanye, urabona bari mu byubahiro bambaye amanyenyeri ariko ntabwo batekanye, bafite ikibazo gikomeye cyane, buriya benshi barara imitima ibashiguka. Noneho rero n'uwo nguwo urimo gushora muri ibi bintu wenda ibyo babikoze mu gihe cy'intambara nashobora no kubumvaho gatoya, nubwo ari ibintu bigoye nyine gushyigikira, ariko noneho abana b'ubungubu mu gihe twitwa ko igihugu kitari mu ntambara mu gihe cy'amahoro, umwana yirangirije amashuri ugiye kumushyira muri ibyo bintu, uratuma ahemukira umuntu nawe umwambura ubuzima, nicyo kibazo gikomeye cyane. Ibyo rwambazaga wenda umuntu yabwira n'urwo rubyiruko kuko nirwo bakoresha cyane, bajye batekereza ushobora kuvuga uti ubushomeri buranyishe banjyanye bagiye kumpa akazi bakagushyira muri ibyo bintu, ushobora gushaka winyura ku mupaka kwigendera ukajya hanze y'igihugu, ariko ntiwishyira amaraso ku ntoki, ni ikintu kibi cyane, ikintu kibi. Wenda ndavuga amaraso n'iby'ubwicanyi, ariko nk'uriya mukobwa uyu mugabo Christopher Kayumba iyo aramuka nk'uko yarari muri greve y'inzara kandi n'ubu ngubu ntawe uzi ko bizagenda aramutse apfuye, ese ko yazajya mu nzira
wenda anise tuki kuri iyo jambo afite ihari ibintu byo gutekinika biba mu bintu nk'ibi ngibi cyane cyane by'u Rwanda ntekereza ko leta y'u Rwanda ikwiye kubisa kubihagarika kuko ntago byubaka nta nubwo biteza imbere igihugu ubundi ikibazo nyirizina cyatangijwe n'umuntu kuri Twitter wiyitaga ngo ni Kamaraba aho yavugaga ngo ubwana Christophe Kayumba yafasha abantu ku ngufu ubwo rero uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa witwa Fiona nibwo yaje kwigaragaza ubona ko ari uruhererekane rw'ibitekerezo biba byamaze gucurirwa ahantu runaka byarangiza noneho bakabikoresha ubu basigaye bafite aho bahurira kuri za ku mbuga nkoranyambaga za Twitter noneho uwo bashate kugirira nabi bakabicisha hariya noneho ribu ikazamuka nk'iyagatera uyu rero Fiona yazamukiye ku muntu witaga Kamaraba kuri Twitter aho yasobanuraga ko by'ukuri uyu Christophe Kayumba yafashe umuntu cyangwa se yashatse guhohotera umuntu birangira ikirego kigeze muri ribu Aniseti wakomeza nawe umbabare guca mu ijambo
oya ntago nshiye mu ijambo ngira ngo wanyunganiraga kandi ibyo ngibyo uvuze nizo mbuga ngira ngo bafite ngo n'urubuga rw'intore numva bahuriraho nigeze kumva yuko na Kizito Mihigo ajya kwicwa abantu benshi bari kuri urwo rubuga babanje mbese gusa n'ababisaba ku mugaragaro bakavuga ati uyu muntu n'umwanzi w'igihugu bakabitotera bakabitotera ku buryo nta wundi ujya gufata icyemezo avuga ko ashingiye ku ibyo bintu ku rubuga rw'intore wenda twebwe tutageraho ariko noneho hari n'ababivuga ku mugaragaro kuri za Twitter uvuze nko ngira ngo uvuze Kamaraba umuntu ubwo ari yihimbye icyo kizina hari umuntu wo mu nzego z'umutekano wo muri DMI cyangwa ahandi akagihimba noneho akagiheza bari abato mu ndahiro bayingabire Marie Macrea n'abandi mbona bihindi bizima bizina bitandukanye bakabihererekana nyine bakavuga bati abanyarwanda barimo basaba ko uyu muntu akurikiranwa ribu igaheraho ngaho yero nabo babikora baba bari mu nzego za ribu kibazo gihari justement nibyo wahoze usobanura nuko ubutabera bw'iwacu budashingira ku mategeko ahubwo bushingira ku marangamutima nuko amarangamutima y'abantu bashobora no kumva wenda ko umuntu ari munyabyaha ariko wayibona biranashoboka ariko ubutabera bwo bufite inshingano ubundi hari ikintu bita mu mategeko mu bintu by'ubutabera ikintu ugomba kwirinda cya mbere ni ikintu bita dictature de l'opinion ni ukuvuga ibyo abantu benshi bavuga ntabwo bivuze ikora ukuri ugomba kureba mu bushishozi bwawe mu mategeko wize ukavuga uti reka nitonde burya ni nubwo ubona nk'inahangaha ushobora kuvuga bati uriya muntu ni umuteroriste bakamufata wenda bakamufunga bakareka iyo tension ikamanuka bakazamuburanisha uburyo bwitonzi nayo wacu ubwo noneho icyo kibazo ni se dictature de l'opinion bone nabo bagisisita baragenda bakavuga bati hari umuntu witwa Benoit ufite ibitekerezo by'ibigarasha reka tumuteze abantu bacu bamutuke bamwamanagaze noneho banasabe yuko afungwa biri mu Rwanda rero bahita bagufata bakagufunga bya bintu abantu banditse kuri Twitter akari nabyo baheraho bagucira urubanza ni ikintu cyoje ntabwo ari amategeko bagenderaho n'amarangamutima y'abantu ubwo rero nibyo byabunga ariko icyo warumbajije mbere wenda ngira ngo nsoreze kuko singomwa no kubitinda kuri ibi bintu nuko twagira ngo tubwire urubyiruko rw'u Rwanda cyane cyane kwirinda kugwa muri uwo mutego kujya gushinja ibyaha by'amafuti kujya mu bikorwa by'ubuzigizi bwa nabi bwo guhohotera mugenzi wawe kuko amaherezo uzabyicuza niba wararezwe neza hari ibyo wagushyizemo muri iyi minsi wenda abategetsi kubera indonke ubonamo ariko hari igihe uzashyira agatima impembero kuko nibwira ko abanyarwanda benshi barera abana neza uzagira aho wicuze bitagishoboka kandi babe barakwiciye ubuzima kubera izo mpamvu gusa nibwira yuko abantu bagombye kujya bareba abantu bishoye mu bwicanyi muri 1994 abantu b'interahamwe ndanga kuvuga b'inkotanyi wenda gukuba gihari bari no mu ntege ariko abantu b'interahamwe bishoye mu bwicanyi mu za 1994 ubu ngubu muzanyere ku muntu ubayeho neza muri bo nabo muvuga yuko ba wenda FPR hari abo yarekwiperagira ariko muzambwira umuntu uriho atuje atekanye ntabwo bishoboka kuko amaraso ni mabi ikintu cyitwa kugira nabi mugenzi wawe nta mpamvu kubera ko ubutegetsi bwa gutoje n'ikintu kibi cyane. Urugiruko rw'u Rwanda rero ubu ngubu ndarushishikariza kwitandukanya n'ibikorwa bibi by'ubutegetsi, bakareka guhohotera abagenzi babo. Numva ari icyo navuga. Ben, warakoze cyane.
Murakoze cyane namwe Anicete Karege. Waruvuze ko kuba abantu bashobora kuvuga ibintu nk'ibi ngibi bitavuze yuko tugomba gushyirwa muri cya cyiciro cyo kwitwa ibyo bashaka. Ubivuze neza, kuko hari umuntu mu minsi yashize azambwira ngo bamwe mu nzego z'imitekano mu Rwanda bafata amazina y'abantu ngo niyangire irimo, bavuga bati aba bantu turabashaka, twabigenza gute. Reka ngira icyo nisabira ku buyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ngira ngo kuva igihugu cy'u Rwanda cyabasha ku ndavuga FPR kuba yafata ubutegetsi, ntabwo umuti ari ukwica cyangwa umuti wo gutekereza yuko ikituma nshobora kuvuga ibi ngibi ari ukumfata mukabigira uko mwifuza. Ibi ntabwo bihagije, kuko ntekereza ko uyu munsi uramutse usubiye inyuma mukareba abantu tumaze kuvuga bagiye bicwa, nabo ba Kizito, ba Rwisereka, abantu bagiye bicwa mu buryo mu by'ukuri bugaragara yuko mushaka guhagarika ibintu, ntabwo igisubizo cyabonetse, ahubwo kirushaho kugenda kiyongera. Njyewe ntekereza ko umuti w'ibibazo by'abanyarwanda ni ukuganira, ni ukureba uburyo abantu bicara mukibaza. Kuko mwe mukora ibyo mujya mugira ngo mufite imiti mibiri mu miti mu nda zanyu. Oya, mufite umuti umwe nk'uko abanyarwanda bose cyangwa kiremwa muntu giteye. Ibyo utekereza ku muntu ntuzi ibyo arimo gutekerezaho. Wenda uyu munsi uravuga uti nayo namubonye umwica, ariko si byari kukumarira iki? Utekereza ko guceceka kwanjye cyangwa kwa Anicete cyangwa n'undi wariwe wese bikuraho ibibazo abanyarwanda bafite? Uyu munsi niyo nabemerera nkabwira ngo ndacecetse, ntacyo nkwiye kuvuga, ndicecekeye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ibibazo mufite bishobora guhita bikemuka. Ibibazo u Rwanda rufite ni uko mudashaka gutega amatwi abanyarwanda. Nta nubwo bigoye, ugira ngo se ni ikihe kigoye usibye gusa ku mufite rimwe na rimwe navuga ko mufite imitwe minini gusa idashaka kumva. Nimwumva abanyarwanda, nta nubwo babasaba imyanya y'ubutegetsi. Ko nkanjye simbasaba nta kazi nshaka mu gihugu, hoya habe na gato, ariko ndababazwa n'ibintu mukorera abanyarwanda. Kandi ibintu mukorera abanyarwanda ntabwo ari byiza mu by'ukuri, ni ibintu bigayitse, ni ibintu bibabaje. By'umwihariko na perezida w'u Rwanda arabizi, azi neza yuko gusohoka muri iki kibazo bisaba kuganira, ntabwo bisaba kwica. Murarengwaho rero mugafata icyemezo cyo kurimbura abanyarwanda ngo abantu nibaceceke, cyangwa ngo mukabashyira kuri lisite kuvuga ngo muzabagirira nawe muzabica. Hari umuntu upfa ari kabiri se, umuntu apfa rimwe bikarangira. Urumva, iyo bari abantu bari gutinya gupfa Rwigema yagomba kuba mu ba mbere, kuko yari afite iryo pete rya generali yagomba guhagararira Ubugande, arangiza abwira abasirikare nimwambuke. Iryo sasa umuvuga ngo ryamufatiye hariya Kagitumba, ingira ngo sinzi wenda ryari kumusanga i Bugande. Ubwo rero ikintu nabasaba, ntabwo umuti ari ukuvuga ngo murashyira abantu ku marisi ngo murabahiga ngo murabakubita agatoki kukandi, oya, icyo kusa umuti igihugu cyacu tuvuga ururimi rumwe, nimushaka igisubizo. Ubwo nari ndengereye hari akantu wari uvuga Anicete Kanyusi, uwo muntu twaje tuganira ejo bundi ndetse wo mu nzego zaha arimo amburira anambwira ibintu runaka. Reka rero ngaruke ku kibazo nyirizina, ntituva ku kibazo cy'ubutabera. Anicete, igihugu cyacu kiba mu bintu uhora ubona ukibaza uti se aba bantu batiwe n'abahe bazimu? Niba banakurikiriye radio yacu cyangwa se bafite n'ukuntu bumva bakemura ibibazo, bajye batega ugutwi tubabwiza ukuri. Vrema FPR ikojije isoni. Reka tugaruke rero ku muryango wa hari icyo waryo kuvuga Anicete. Okay, reka rero tugaruke ku muryango wa Rwigara Assinapol. Umuryango wa Rwigara Assinapol watangiye kwinjira mu bibazo kera cyane, ariko reka duhere mu mwaka w'2015 twinjira uyu munsi mu mwaka w'2021. Imyaka imaze kuba hafi irenga 6 umuryango wa Rwigara utaguheka, udasinziriye, uhozwaho. Rwigara amaze kwicwa mu mwaka w'2015, leta y'u Rwanda yavuze yuko uyu muntu yagonzwe n'ikamyo kandi umushoferi wamugonze afite igihunga, nava mu ihungabana afite mu bitaro azagezwa imbere y'ubutabera. uyu munsi turi mu mwaka w'2021 umuryango wa Rwigara ntabwo wigeze ubona ubutabera bw'umuntu wamugonze. Birashoboka yuko wamugonze wenda Rwigara ari wari uri mu makosa, ibyo birumvikana, ariko kugeza uyu munsi uwo muntu wari mu makosa cyangwa utari mu makosa polisi yasobanuye ivuga yuko umuntu imufite na n'uyu munsi ntarashyirwa imbere y'ubutabera. Si ibyo, amaze kwitaba Imana Rwigara yari afite assurance yagomba kumwishyura amafaranga nk'umuntu wari mu bwishingizi, birumvikana Leta y'u Rwanda ahubwo ayo mafaranga yafashe icyemezo cyo kuyatwara no kuyimana amafaranga yagomba gufasha umuryango wa Rwigara. Birakomeza birazamuka, basanga kuba bamwishe bidahagije, bati icyo twakora nubwo tudatanze ubutabera ariko reka twihutire tugende dufunge umuryango wo kwa Rwigara. Bagufatiye umubyeyi ndavuga Adeline Rwigara n'abakobwa be babiri, babakubise muri gereza, babambitse amapingo, bakubise mu mwaka wose babazungusa iburyo n'ibumoso. Ibyo ntibyari bihagije kuri Leta y'u Rwanda, basanga bari abantu bagomba kubarekura. Aho babarekuriye basanga si byiza, ahubwo bikaba basenyere, baragenda babasenyera inzu yabo y'igorofa, bakubita hasi, banategeka yuko bagomba kwishyura abayisenye. Leta y'u Rwanda ntabwo yarekeye aho ngaho, iravuga iti aba bantu ntabwo twabura kubatoteza kugira ngo tubakorere iyicarozo. Barakomeza bagufatiye noneho n'uruganda rwe rw'itabi bateje cyamunara, basanga icyo ngicyo ari cyo kintu gishobora gutuma wenda umuryango wa kwiga kwa Rwigara urangira burundu mu by'ukuri ntibihagije. Nyuma yo guteza uruganda rwo kwa Rwigara bararebye basanga ntibihagije, bati turabatwara mu mutabera mufite imyenda. Umuryango wa kwa Rwigara uti nta mwenda tugirira Leta, nta mwenda tugirira banki, Rwanda Revenue ntitwishyuza, bati turagurisha inzu yanyu ya hoteli. Ibi bintu by'akarengane, ibi bintu by'akarengana ni city, nubwo tuba dusesengura amakuru ariko biba binababaje mu by'ukuri. Gutoteza umuntu imyaka itandatu ushaka kumuvutsa utwe, ububuza guhumeka mu gihugu cye, umubuze epfo na ruguru, ninde uri inyuma y'ibi bintu? Aka karengane ko kakomeje kukaza umurego, kandi igihugu kirimo kinjira mu bibazo, anise tubona atari ibintu bishobora kuzagira ingaruka zikomeye kuri iki gihugu cyacu. Anise, tushobora kuba uri vugira kuri mute, wava kuri mute ugakomeza ijambo. Anise, tugomba kuba ufite akabazo ka tekinike, urebe ukuntu wongera ugakemure, ubwo nuza kugaruka turaza kuguha ijambo. Ntabwo ndi mwo kumva rwose, gomba kuba ufite ikibazo. Ndabona ufite akabazo, wareba ukuntu uva muri studio ukongera ugasubiramo, hanyuma noneho tukaguha ijambo. Banyarwanda rero, banyarwanda kazi, nta kindi nababwira usibye akarengane gakomeje kubera muri kiriya gihugu cyacu. Tukaba tunasoneho umwanya wo gusaba Leta ya FPR. Anise, tumara kwinjira muri studio, ubwo uratubwira, ntabwo ndimo nkumva, ushobora kuba wagize akabazo. Nkiri ku uyu mwanya nkifite ijambo muri bwa busesenguzi bwacu ku byerekeye ubutabera n'akarengane kabera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ukuri inzego zifata ibyemezo, inzego zigira Perezida w'u Rwanda inama. Ikintu cya mbere ndagira ngo mbabwire ko ari mwebwe mwabashije gufata icyemezo cyo kwangisha abaturage ubutegetsi bwabo. Ntabwo abaturage banze ubutegetsi bidaturutse ku bajyanama ba Leta, baba inzego za polisi zishinzwe umutekano, haba inzego za gisirikare zikoreshwa amakosa, ndetse haba n'inzego z'ubutabera zikoreshwa nk'uko umuntu akoresha telekomande. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyabanje gutuma abaturage banga ubutegetsi bwabo. Rero niba Leta y'u Rwanda yumva, niba abashinzwe umutekano cyangwa se n'abandi bantu bakurikirana ibijyanye n'ubutabera uko buhagaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turagira ngo tubabwire ngo mwige uburyo bwo gushakisha ukuntu mwitandukanya n'ikintu kibabaza Abanyarwanda. abanyarwanda iyo babonye akarengane none tugize no mu gihe cya technology akarengane kose ako tutabashije kubona ariko kageze mu nzego z'ubutabera karagaragara abantu bose barakamenya hari ibintu bijyanye n'ubugizi bwa nabi bugenda bukorwa n'ikitwa yuko ari ubutabera mu Rwanda iki kintu kitwa ubutabera kirimo kirangiza isura y'u Rwanda ku buryo iyo ugiye muri Google usanga ikibazo mboneho no kubwira abantu ngo erega Leta y'u Rwanda nubwo mwe murimo mugaragaza ko murimo mwinjiza impunzi ziva za mu bihugu bitandukanye by'Abarabu impunzi ziva muri Afurika impunzi ziva hehe ku rundi ruhande aya madosiye arimo agaragara y'ubugizi bwa nabi butabera butajyanye niyo yongera umubare w'impunzi z'abanyarwanda zijya hanze ntimugire ngo hejuru y'ibi kesi ya Rusesabagina yonyine ishobora gutwara abanyarwanda bagera nko ku gihumbi bashobora kuyiboneraho ibyangombwa kandi isura y'u Rwanda n'ibiba arimo yangirika niyo mpamvu rero ubona mwahagurutse za ambasade zirimo zikora ibishoboka byose ngo babroke amavize y'abantu bagomba kubona ngo abanyeshuri babone za buruse zo kujya i Burayi ngo kubera ko nibagira batazagaruka nimushakisha ikintu gituma abanyarwanda batarakara naho ibintu byo gukomeza gukaza imbaraga z'umutekano n'iz'ubutabera ibyo bizagenda bizana isura itari nziza reka numve none Aniceti niba bamaze kwinjira muri studio
bon urakoze Benoit sinzi niba noneho unyumva niba unyumva
ndakumva neza gatanu kuri gatanu nari ndimo mvuga ikibazo cyo kwa Rwigara karengane kamaze imyaka itandatu umunota ku wundi abantu bari kumusonga niba wanyumvise sinzi naguha ijambo niba utanyumvise wenda nakongera nkasubira mu mucama
nta ndi butinde kuri iki kibazo cyane kuko ikibazo cy'umuryango kwa Rwigara abanyarwanda benshi barakizi ariko buriya Rwigara ni nka sembole y'abanyarwanda benshi bari mu kaga nkake Rwigara nk'uko twabikurikiranye ni umugabo wishakiye umutungo we ku ngufu ze ku maboko ye akore ibiri byuya ashakiye umutungo we noneho ku butegetsi bwa FPR baravuga bati uri mu bantu bafite amafaranga mu Rwanda tugomba kukwereka uko yakoresha ibyo rero ni ibintu ubundi binyuranyije na mahame kamemo ya demokarasi uko umuntu afite umutungo we ukoresha uko ashaka ukamuca imisoro gusa nta kindi iyo uri leta ngira ngo uko twabikurikiranye n'icyo ngicyo yazize kuko yanze yuko bamwinjirira mu mutungo nk'uko wagiye ubisobanura rero development ikibazo uko cyagenze bamuhereye kera muri za 98 cyangwa na mbere yaho simbizi bigera igihe bamwica bivuga ko imodoka yamugonze umushoferi wamugonze ngo aracyafite igihunga nyuma y'imyaka itandatu ariko noneho ikibabaje cyane cyerekana ubugome bw'indengakamere n'uko bakomeza no gukurikirana umuryango we barabafunze aho bafunguriye barabatoteza n'ubungubu ntibirabahagarara noneho ngo bagiye kugurisha na duke twari dusigaye nyuma yuko bateje n'uruganda rwabo cyamunara hari kandi urebye n'abaruguza usanga ari babane n'ubundi bashaka kwinjira mu mitungo yabo ni ikibazo rero gikomeye umuntu adeplora ariko nk'uko nari mbivuze ni ibintu birimo buriya hari ibyo tumenya ariko ibyinshi n'ibyo tutamenya hari ikintu cyitwa reveni hariya Rwanda reveni ofisi de rosette ishinzwe gusoresha no kwinjiza nyine amafaranga mu isanduku y'igihugu nayo nk'uko twari turimo tuvuga ibintu by'uko bafata ubutabera bakabugira intwaro wenda mu kanya turi bugiraho biriya bintu amakomisiyo y'ubumwe ya CNRG bakabigira intwaro zo gucecekesha abatavuga rumwe na leta ariko noneho na revenue burya n'indi ntwaro icecekesha abo leta idashaka kuvana mu nzira umuntu ufite amafaranga ariko batabona akamaro afitiye FPR uko niko babyita buriya hari abantu muri kiriya gihugu benshi cyane mu famiye yo kwa Rwigara sinshaka kwitindaho cyane ariko ufite nka famiye yo kwa Mirimo mwabonye ibyayibayeho ariko ubu hari n'abandi benshi cyane umuntu araza ukabona umuntu wo muri revenue arikoze akaza akavuga ati wowe umaze imyaka itandatu udasora uyu misoro utari nayizi bakakubarira kugeza igihe hari abantu bajya gufata imyenda kugira ngo bishyure imisoro ubwo urumva byo iby'igishoro biba byararangiye ntabwo ugicuruza barahari benshi cyane basubize ku isuka niko mu kinyarwanda tuvu ni ikibazo gikomeye rero ariko nkaba nagira ngo akantu gatoya mvuga gusa ntabwo igihugu gishobora gutera imbere muri ziriya condition ntabwo ushobora kwibwira ko igihugu kizatera imbere igihe ubuza abantu gukora kubera ibitekerezo byabo cyangwa kubera position yabo cyangwa kubera kutabakunda gusa ntabwo igihugu gishobora gutera imbere benwa sinzi niba mujya mukurikira ibintu bya box uri pari na Bourse de Paris cyangwa na Bourse de New York n'ahandi ibintu bagura amaction ujya kubona ukabona muri Amerika ngo Trump wenda yarebanye nabi na North Korea ntibazi niba adashobora kuvamo ikintu kibi noneho ugasanga Bourse ya New York iraguye kuko les investisseurs barifata bakavuga bati ntabwo twamenya ikizakurikira bakifata ukabona ya Bourse ni ukugaragaza uko isoko riteye ukabona biramanutse bigiye hasi cyane wenda babona ikibazo gikemutse ukubona birongeye birazamutse tubigeranyije n'ibyo mu Rwanda mu bintu by'ubucuruzi n'amafaranga bagomba kumenya yuko muri ziriya condition batazabona abantu seriye baza kuinvestisa mu gihugu nubwo dufite n'ibindi bibazo birimo n'iby'umuriro n'iki ariko ntabwo abantu bashobora kujya gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda igihe abantu babashoramari nka Rwigara bari bafatiye igihugu runini bafatwa kariya kageni ntabwo bishoboka kufata umuntu nka mirimo nawe wari witunze ukamufata uko mugenza kuriya nari mvuze izindi ngero nyinshi zirahari nyinshi cyane umuntu yashaka n'amazina akayabona kugira ngo umuntu azajya acuruza gusa ari uko avuga rumwe na FPR kugira ngo yemere condition abategetsi bo mu Rwanda bashaka kwishyira mu rufu bakubwiye ntabwo igihugu gishobora gutera imbere kandi burya ekonomi njye ntabwo ndi umuekonomiste wenda uranabizi ariko ekonomi ubundi bisaba ubwisanzure buhagije ukareka umuntu akisanzura aho ngaho uri Benoit iyo umuntu aje aturutse mu Bushinwa aturutse mu Buyapani aturutse hehe afite amafaranga ye abategetsi bamuterera n'ivi ko abazi icyo abamariye ariko mu Rwanda ntuzi uko avuga ngo njyewe mbona imifatire ya Perezida Kagame ufunga umupaka wa Uganda atari myiza ntabwo ugacuruza muri icyo gihugu bazahita bakwirukana reba umuntu ubwo twavugaga Rwigara wenda niwe warumbajije kumbwiye imirimo ariko reba nk'ibikorwa umuntu witwa Tilibert Rujugiro yari amaze kugera mu Rwanda kandi afite umutungo n'amafaranga ashobora no kuzana n'ibindi byinshi akazana n'abantu benshi bashoramari baziranye bakaza bagashora mu Rwanda ubwo ntabwo bishoboka n'umuntu wava hanze ashaka kuza gushora imari mu Rwanda wenda adafite amakuru ahagije akavuga ati umuntu uzi u Rwanda ninde akavuga ati hari umuntu witwa Rujugiro genda umubaze yamubwira ati niba ushaka kuyapfusha ubusa genda ikibazo rero politiki ihuye na ekonomi kandi dukeneye amafaranga ubushize twari turimo tuvuga uburyo bashaka kureshya ngo abantu bo muri diaspora ngo bazane amafaranga ariko byose nibyo ngibyo igihe batazahindura politiki simvuge n'ubuzima bw'umuntu bw'abantu nako bwarumbaje twari tuhereye ku kibazo cya Rwigara hari n'ubuzima bw'umuntu hari n'uburenganzira hari abantu bafite akababaro karenze kandi kakumvikana ariko barahemukira igihugu ku buryo bugaragara kuko ntabwo igihugu kizatera imbere muri ziriya kondisiyo ntabwo bishoboka icyo nabivugaho ni icyo ngicyo gitoya gusa ariko ubundi wenda ni umuntu icyo narangirizaho gato ni ukuvuga ngo umuryango wa Rwigara nk'umunyarwanda mwene wabo ni ukubakomeza gusa dufite ubutegetsi bubi nta kundi twabigenza ariko bihangane gusa sibo bahemukirwa bonyine ubwo butegetsi bubi burimo burahemukira n'igihugu cyose urakoze Benoit
yakoze cyane aniseti ubuze ubutegetsi bubi kandi buhemukira abantu ariko ngiye kugaruka ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yarayiteranye nimugoroba aho amategeko avugururwa ubundi amategeko yavuguruwe hari igihe avugururwa byarangiza ibintu bigasubira ibubisi niba wararenganyijwe niba utararenganyijwe ugaba watwara ikirego cyawe mu rukiko ukasubizwa ibyawe aniseti hari itegeko ryarayarivuguruwe nimugoroba mu nama y'abaminisitiri yayiteranye kuri uyu mugoroba wa itariki ya 21 ariyowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, harimo ikintu cyatumye ntabwo abantu bakivuze ariko ugiye na giteye ijisho mbona ko abanyarwanda bagomba gutangira gutekerezaho cyane. Ni ku mushinga w'itegeko rivugurura itegeko rishyiraho imisoro ku musaruro. Iri ni itegeko rishya rishyiraho umusoro cyangwa se rishyiraho imisoro ku musaruro. Ntabwo ndi witindeho, ndagira ngo abanyarwanda nubwo babagiye mu bindi ariko batekereze yuko hari undi musoro uje. Imisaruro iba ari myinshi, yaba ku ifaranga wenda wungutse, yaba ku bihingwa, yaba ku biki. Hano hantu haje ikintu gishya, kandi iki kintu gishya abanyarwanda bamaze iminsi bataka n'ikibazo cy'imisoro. Ariko icyo singitinda kuko umwanya wacu ari muke yakere, kandi se ti niba ufite icyo ushaka kukivuga ariko nubaga nshaka ko dusimbuka dukomeza ku zindi ku indi mishinga y'amategeko u Rwanda rwashatse ko ivugurwa. Sinzi ari cyo ufite yanise kuri iyo ngingo ntaguniganye ijambo.
Oya, nubaga ntashaka kugira icyo nkivuga ko nta nubwo nari nakirebye cyane ariko ubundi ubwo tegeko ku musaruro ni iki ngiki nanga twita impost sur revenu. Wenda nta byaba ari bibi cyane nuko tuba tuzi yuko harimo utundi tuntu twishe inyuma, ariko bavuze bati umuntu wagize icyo aronka kirenze icy'abandi azagira icyo anaga mu isanduku ya leta, ntabwo ari bibi. Ntabwo ari bibi
ahubwo abanyarwanda bari bafite aniseti buri u Rwanda rushobora kuba rwakangutse ubona uwo musoro nubwo aba ari muke abanyarwanda bawubona birenze ku misoro abanyarwanda yibari hejuru.
Oya, imisoro n'ubundi ni myinshi he hose, kuko nanone nta handi hantu leta igomba kuvana amafaranga atari mu misoro. Ariko uvuga tuvuga niba kuko burya impost sur revenu yana na reposure societe ni igihe wowe ushobora kuba waronse amafaranga menshi cyane n'urugero niba ariko n'ubundi warusanzweho, niba wowe waragize amahirwe ugakorera miliyoni 25 mu mwaka z'amanyarwanda nta mpamvu wenda usabisamo dukiya mu isanduku ya leta. Gusa ikibazo
n'uko n'ubundi umusoro ku nyungu mu Rwanda urahari.
Ku nyungu ni ubucuruzi rero, noneho iyo waronse amafaranga rero kankwereke noneho hari inyungu, hari ku nyungu ariko ni ku musaruro. Umusaruro ni yo revenu, bareba amafaranga winjije mu isanduku
yawe. Ushahara abaturage ariko ubundi leta y'u Rwanda ifite ukuntu ibukataho.
Bareba rero ayo wabonye ku mwaka bendwangira ngo nawe ahangaha urabizi mu Bufaransa buri mwaka twishyura imisoro, ngo basigaye bayafata arasurusi ariko urishyura impost sur revenu. Ntabwo ari bibi, gusa ikibazo cya leta y'u Rwanda ngiye mfite nuko ikora ifite akandi kanishe ku ruhande, wenda hari abo ishaka gukinagaza nabo ndi yaba byakorwaga mu mucyo, ngiye nta kibazo nayibona.
Okay, reka ako nange ntabwo nashaka ugatindaho cyane. Reka twihute noneho niba tutari bugatindeho tugaruke nanone kuri cya kibazo cy'inama ya minisitiri yari yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Tujye kuvuga imishinga nyirango cyangwa ine: umushinga w'itegeko rivanaho komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide, umushinga w'itegeko rivanaho komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, umushinga w'itegeko rikuraho itegeko rishyiraho komisiyo y'igihugu y'itorero, umushinga w'itegeko rikuraho itegeko rishyiraho ikigega cya leta cyo gushyigikira no gutera inkunga abatishoboye barokote genocide yakorewe abatutsi. Iyi ni imishinga ine aniseti, imishinga abantu bakomeje kugenda bibazaho cyane. Tuvuge wenda duhereye kuri komisiyo yo kurwanya genocide, iyi ngiyi ni CNRG, iyi ngiyi yari kuriwe na Dr. Indira izina rye Aniseti
Nandamasene
Bizimana, urakoze cyane. Uyu ni we wari uyikuye, ni ukuvuga iriya komisiyo nyuma birumvikana yagombaga guseswa kuko twahise tubona komisiyo komisiyo ishinzwe minisiteri nako y'ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide kuko yari kuriwe na Dr. Jean Damascene, hanyuma na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Iyi ngiyi ni NAC, nayo yari mu nshingano nyirango za Dr. nayo yakuweho hanyuma hakabaho na komisiyo y'igihugu y'itorero iyi ngiyi ni mu ncamake yayo ni NIC iyi ngiyi ifite mu nshingano zayo ibintu by'intore ibintu bya bintu by'ingando itorero ry'igihugu kwigisha imbonera imirere imiyobo ngo ibintu byo gukunda igihugu n'ibindi bigenda gusa n'ibyo ngibyo hakabaho na no gukuraho ikigega cya leta gishinzwe gutera inkunga barokotse genocide batishoboye ari cyo farije iyi mishinga yose nimugoroba yaraye ihanaguwe abanyarwanda benshi hirya no hino bagerageje kubivugaho uburyo bwinshi butandukanye aniseti kuri iki kibazo rero abantu benshi bakavuga bati iriya minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge ishobora kwakira komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide ariko se izayakira ite kandi ije mu bumwe n'ubwiyunge nabwo abantu bakaba babisanisha bagasanga byashoboka ariko ku rundi ruhande bagasanga ntibyashoboka iki ni ikintu gikomeye cyane ni komisiyo mu by'ukuri yarifite yakoze akazi gakomeye cyane kuko niyo abantu benshi bahoraga batunga urutoki bavuga bati komisiyo yo kurwanya genocide akenshi ni imwe mu bintu byari bibangamiye cyane ubwoko bw'abahutu aho umwe azamukaga bamuregaga ingengabitekerezo ya genocide abantu rero bakayitunga urutoki cyane iyi minisiteri iyi komisiyo yakoze akazi gakomeye cyane mu buryo butandukanye hakabaho na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nayo mu by'ukuri ubumwe bwiyunge bwayo abantu ba leta y'u Rwanda bugerageza kubuvuga uko yumva yishakiye nayo yakuweho nayo ishobora kuzagenda ikamirwa n'iriya minisiteri nk'uko bayivuga hakabaho n'indi komisiyo y'igihugu y'itorero ikintu cy'itorero ukumva ukuntu gishobora kujya mu bumwe n'ubwiyunge mu itorero sinzi nabyo niba bizashoboka noneho ukongera ugafata n'ikindi kigega cy'abacitse ku icumu cya farije ukuntu kizajya mu bumwe n'ubwiyunge aniseti abantu nuko nguko bakomeje kugenda babitekerezaho ariko nubwo babivuga gutyo rya tegeko n'ubundi twasanze risobanura imivugururire y'ayo mategeko ni ahantu twigeze tubona rivuga yuko rizakora ibishoboka nako izi minisiteri zizasenyukira muri iriya nako izi komisiyo zizasenyukira muri iriya minisiteri noneho wasubiza ubwenge nanone inyuma mu rwego rwo kureba ugasanga hari aho nanone iriya nama y'abaminisitiri yarayikanguriye minisiteri y'intebe kuzarema cyangwa se kuzashyiraho gahunda y'imikorere y'iriya minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge ugashaka kuvuga uti niba minisiteri y'intebe ariyo yahawe inshingano zo kuzarema ibikorwa by'iriya minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge ni gute aka kanya dushobora kubwirwa yuko itegeko cyangwa se inama ya minisiteri yicaye igahanaguraho izi komisiyo zose mbere y'ugushyiraho itegeko riha minisiteri y'intebe kugira ngo aya mategeko wenda izayavugurure nirangiza izayatware muri iriya komisiyo icyo kintu waniseti kuba dukurikiye mu busesenguzi bwawe ukimara kumva izi komisiyo zahanaguwe abanyarwanda benshi byabateye impungenge abandi baravuga ati wasanga ya minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge igiye gukora akazi keza cyangwa se Kagame yarebye kurya abanze kuvanaho ibi ngibi noneho minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge izikora ukundi iki kintu waniseti mu busesenguzi bwawe
urakoze Benoit ngira ngo wenda ntabwo ndi buvuge yuko Kagame yabaye kubisa agashyi akaba agiye gushyira ingufu mu bumwe n'ubwiyunge kuko nk'uko twabivuze ubushize kuva deja ya minisiteri yayishinze Dr. Jean Damascene Bizimana twabonye yuko aho bigana atari heza icyo ngicyo twakivuzeho ntabwo ndi bukigarukeho cyane iriya mishinga y'amategeko nk'uko twayibonye yaduhaye umucyo mu by'ukuri y'ingufu bashaka guha iriya minisiteri bisi y'ubumwe n'uburere mboneragihugu kubera yuko irashaka guhuza ziriya komisiyo zose zavuyeho wenda umuntu yazivugaho gato yihuse kuko ziriya komisiyo n'ubundi zisanzwe ari intwaro z'ubutegetsi bwa FPR ikoresha mu buryo bwayo bwa politiki umuntu ahereye nko kuri farije kiriya kigega cyari gishinzwe gutera inkunga abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi batishoboye. Twigeze kubiganiraho tuvuga yuko kiriya kigega cyakoreshejwe mu buryo bwo gutanya Abanyarwanda kugira ngo urabyibuka Benoit twabiganiriyeho. Kubera yuko kiriya kigega cyagiyeho mu mwaka w'1996 bagishyiraho bamaze gushyiraho itegeko ryahanaga ibyaha bya genocide, icyo gihe byitwaga itsembabwoko n'itsembatsemba. Itsembabwoko bavugaga ubwicanyi bwakorewe abatutsi bashaka kubatsemba nyine mu buryo bya genocide, itsembatsemba bashaka kuvuga abahutu bishwe muri iyo genocide bicwa kubera yuko wenda bahisha abatutsi cyangwa se kubera ko bafite ibitekerezo bijya gusa n'iby'abatutsi. Ariko ikigega kigiyeho bafata icyo kigega bakigira icyo gufasha imfubyi n'abapfakazi b'abantu bazize genocide, ni ukuvuga itsembabwoko, hanyuma ba bandi bazize itsembatsemba, ni ukuvuga le massacre niko babyitaga icyo gihe, ngo bajyana muri Minaloc. Uzi ko bavugaga ngo imfubyi za FARG n'imfubyi za Minaloc. Niba baratwiciye hamwe Benoit njyewe nawe twishwe n'interahamwe, abana bawe wenda wowe kuko uri umututsi ukajya muri FARG, abana banjye bakajya muri Minaloc kuko ari abahutu, kandi twariciwe hamwe. Niho abantu bavugaga bati ibi bintu ni ugutanya Abanyarwanda. Kubera iki mutandukanya abantu? Niba imfubyi n'imfubyi, abapfakazi n'abapfakazi, mwafashe icyo kigega hamwe aho kuvuga ngo ni Fonds d'assistance aux rescapés du génocide, mukavuga muti ni Fonds d'assistance aux rescapés du génocide et des massacres nk'uko itegeko ryavugaga icyo gihe. Niyo mpamvu FARG twavugaga yuko hari habuzeho akanyuguti ka M, bavugaga massacre. Babikoze rero babishaka, kuko ushobora gufata umwana wa Lando, ndashaka kuvuga abantu bazwi, Lando wari Ndasingwa akajya kurihirwa na FARG, wafata umwana wa Kava wa Ruganda cyangwa wa Gata Uwiringiye Imana bakamujyana muri Minaloc. Mvuze aho ngabo bazwi ariko kugira ngo byumvikane, bajyanye turagiye baba bandi. Icyo kigega rero cyakoreshejwe mu buryo bwo gucamo ibice nk'Abanyarwanda. Sinigeze mvuga abantu b'abahutu bishwe na FPR Inkotanyi, nubwo nabo imfubyi zaho ni imfubyi zagombaga gufashwa na Leta, ariko nibura nibanze kuri abo ngabo bishwe n'interahamwe. Iyo bashaka kunga Abanyarwanda icyo gihe bari kubashyira hamwe. Ariko burya Benoit, kuko twabivugaga nyine muri icyo kiganiro twakoze, ubundi iyo ugiye gufata abantu ukabatanya ukabasumbanisha, umwe ukamuzanira shokora uyu munsi, ejo ukamuzanira kagati iki, undi utagize icyo uhaye we aravuga ati data aranyanga, kandi ntabwo ari warakarira cyane ahubwo arakarira mugenzi we bavukana. Bijya byakozwe bigenderewe, kuko iyo tugiye mu ishuri njye bakanyita imfubyi ya Minaloc, kuko Minaloc iyo komisiyo iyo direction yari ibishinzwe ari ufite udufaranga duke cyane, amafaranga yabonekaga nayo FARG ntabwo yazaraga igihe, ariko babaga bazi ko azaza. Abo bantu rero utuma barebana yungwa abo bana biga mu mashuri yisumbuye uko mwarihirwa undi ntarihirwe. Icyo kibazo iyo FARG yabaye igikoresho cyo gucimwa ubuce nk'Abanyarwanda, ndabivuze kandi nzabisubiramo. Hanyuma iyo ni FARG, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge imikorere yayo murayizi, ariko wenda rero mufite mfite ibiha mvuge ibiheruka. Ibiheruka nuko numvise iki umuntu w'umunyamakuru ejo bundi uriya mugabo witwa Cyuma Hassan avuga ko bamuhamagaye bakamubwira ngo hari ibitekerezo atagomba gutangaza. Wumve komisiyo ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge ikavuga yuko nk'ibintu ngo bitabariza abantu bicwa n'inzego za Leta bitagomba gutangazwa mu kinyamakuru cy'umuntu ku giti cye. Ubwo ni ukuvuga ko nayo iyo komisiyo uburyo yakoreshejwe ari ugushaka guheza ibitekerezo cyangwa se gukandamiza Abanyarwanda, ariko ntibitambuke. Kuvuza mbese abatotezwa kugira uruvugiro, urumva yo ni inenge ikomeye cyane, ni intwaro ya Leta yakoresheje muri ubwo buryo, kandi ntanze urwo rugero numvise vuba ahangaha, ariko mfite n'izindi nyinshi kuko iriya yo ndayizi nkiri no mu Rwanda. Hari ikintu cyitwa FARG bambe iri ya CNLG ya Dr. Bizimana Jean d'Amasenyo singitindaho cyane ni commission yagiyeho ishinzwe kugoreka amateka kurwanya abantu bafite ibitekerezo bitari byo butegetsi buriho ibyo byo ntago nabitindaho Jean d'Amasenyo Bizimana abantu benshi barabuze hakaba noneho na nitorero ry'igihugu nitorero ryagiyeho koza serivu z'abantu kubavana hamwe ibitekerezo byabo bakabashyiramo ibindi igafatana na sinergi kugoreka amateka kuko amateka abantu bigishwa ubu ngubu mu ngando ntahuriye n'amateka nyakuri ibyo rero nibyo bafashe izo komisiyo zose uko ari enye niyo mpamvu na abantu bitanze umucyo nibura bagiye kuzihuriza muri ya minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu icyo twahitegaho ni iki ntacyo mbona na gito mereye ku muyobozi bayihaye Minisitiri Dr. Jean d'Amasenyo Bizimana mereye kuri ibyo bintu izo komisiyo zose zagiye zikora bakaba bagiye kuzihuriza hamwe ntacyo mbona wenda icyo mbona tout simplement ni gestion kuko iyo ufashe ibyo ukazihuza gukomusa wenda nk'amafaranga yagendaga kuri buri byose aragabanuka ashobora kuba uburyo bw'ubukungu birashoboka cyangwa se politiki bagira ngo bazabihurize hamwe ariko mfite impungenge y'uko bagiye gukomeza ibyo bakoraga n'ubundi babihurije hamwe tout simplement kandi bari abantu uzumva nk'aba Fidele Ndayisaba wo muri komisiyo umwe n'ubwiyunge n'ubundi azabona umwanya muri ya minisiteri n'abandi bayo bazi ibyo bigega nkeka yuko bazagenda bakihuriza hamwe ariko bakabona bagakomeza inshingano bari bashinzwe navuga ko ari zo guhohotera abanyarwanda ubwo rero niba hari icyo bazahindura tuzakimenya kuko nk'uko bivuze ntabwo baratunganya ari organigramme ari na kaede cyaje nta n'ubwira aboneka neza tuzagenda tubireba gahoro gahoro ariko kuri ngewe ubu ngubu icyo mbona biduhaye umucyo kuri minisiteri icyerekezo irimo ariko kandi binteye n'impungenge kuko ntabwo mbona ko bahindura imikorere bari basanganywe umwe ku ruhande rw'undi ku ruhande rwe bakaba bahurije hamwe n'ubundi bazarushaho noneho guhohotera abanyarwanda bazantungure byo kuba ariko ngewe icyizere ntacyo benwa kiri nko kuri zero rwose urakoze
cyane ni seti nari ngiye kubaza ikibazo ariko nibuka ko nanye nshobora gutanga igitekerezo hari ibintu ubona ko mu by'ukuri iriya minisiteri niba koko nk'uko ubivuze kuko ngiye kugeza ubu ngubu nta cyemeza neza gatanu kuri gatanu ku izi komisiyo zizajya gushyirwa muri iriya minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge ko ibi byabimeze nka bya bindi abanyarwanda bavuga ngo isi ukwanga kuraga urubanza rwa munaniye nta kuntu ushobora kunyumvisha ukuntu umuntu nka Bizimana wamuha gahunda yo kuyobora ubumwe n'ubwiyunge kandi uvuze ubumwe n'ubwiyunge buriya abenshi babibonerera mu ndorerwamo y'amoko ni nako bimeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda noneho ugafata nk'uko wari umaze kubisobanura hejuru ugafata iki kigega cyitwa farije ukakimena muri minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge noneho wajya iyo tuvuze farije birumvikana ni ikigega cya leta gishinzwe gutera inkunga abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye abo bantu batishoboye rero ni abatutsi hari abahutu nabo batishoboye ariko bakorewe ibyaha by'intambara cyangwa se bahuye n'ibyago bikomeye bishobora gutuma bitwa ko batishoboye tugiye rero muri cya kintu cyo guhuza abanyarwanda ya minisiteri y'ubumwe yo guhuza no kwiyunga aha mbona ko mu by'ukuri kereka niba kuko minisiteri y'intebe cyangwa minisitiri w'intebe azakora ibishoboka byose akahimba indi komisiyo izaza ikaza kunganira abacitse ku icumu b'abahutu kugira ngo nabo babashe kubona iyo ngoboka ibasha kwegera bose muri ya gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge tari ibyo ngibyo ngewe kugeza aka kanya mbona ko ahubwo izi za komisiyo na kino kigega bishobora kuba byavanyweho burundu hari indi mivuno ahubwo ishobora kuba irimo itekerezwaho nubwo wenda nari kukubaza nti ushingiye he wemeza ko ibi bintu bizajya muri ministeri y'ubumwe n'ubwiyunge hariho na here mvuga yuko mu byukuri jyewe mbifata ahubwo nkaho ari ibitekerezo by'abantu bashobora kuba bavuga kuko deja ibi bitekerezo bibonetse mbere nyuma y'aho tumaze gutangarizwa impinduka zabaye nimugoroba bishingiye ku nama ya ministeri ni ukuvuga ko uko byagenda uko ariko kose Dr. Bizimana nta bushobozi afite ndetse no mu Rwanda nta muntu n'umwe uhari ufite ubushobozi bwo kujera ministeri ifite izi komisiyo barunze muri ministeri ni ibintu biremereye n'igihugu kuko ibi ngibi niyo ntandaro y'amacakubiri y'ibibazo biri mu gihugu cyacu bikomeye ntushobora kunyumvisha ukuntu abantu benshi bagiye bafungwa bageretsweho ibyaha gusa ngo uri afite ingengabitekerezo ya genocide umwe agafata icyemezo cyo guhunga unda akajya muri gereza washyiraho iriya ministeri igiye kwiga kano karengane ukavuga uti noneho ubwo ari ukubimeze hagiye kubaho ubworoherane abantu ntibarekurwe iki kintu numva kiremereye Dr. Bizimana sinzi ko azakigeraho noneho tugaruke ku kintu cyitwa ubumwe n'ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge ni ugusasa inzobe abantu bakicara bakaganira sinzi ko Dr. Bizimana iyi ministeri baye bamushyiremo iki kintu yagishobora ibi ni ibintu biremereye iki kintu uramutse ugihaye Dr. Bizimana Paul Kagame atakiri perezida wa Repubulika ibyo byo ndabyemera rwose ko byashoboka ariko kumbwira yuko Dr. Bizimana umuhaye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ministeri y'ubumwe n'ubwiyunge ukamubwira ngo abanyarwanda nibicare hasi basasa inzobe baganire ku bibazo bibatandukanya ku mateka y'igihugu cyacu ntabwo ari ibintu byoroshye ibi byadusaba ibintu byinshi cyane kwiyunga ntabwo bishingiye no ku mateka ya genocide gusa kwiyunga bishingiye no ku muco wacu nyarwanda nanjye ubu ngubu mfitanye ikibazo na bamwe mu banyarwanda twabanye twakoranye bamfata ukuntu nkeneye kwiyunga nabo kuki banyita umwanzi w'igihugu kandi nkunda igihugu cyanjye nkeneye kwiyunga nabo sabo bonyine gusa Kagame akeneye kwiyunga na Bizimungu akamusaba imbabazi kuko yamufungiye ubusa amugeretseho icyaha cyo kuvuga ngo yamusanganye imbunda zishaka gutera igihugu kubera gusa ashinze ishyaka rya politiki sinzi rero ko Dr. Bizimana ibi bintu bamuhaye niba atari umurimo uko mugenzi wanjye Anicet yari abivuze ari nka bya bindi nyine umuntu agira ahantu ukabona ibintu by'imitako biri aho ngaho ariko mu by'ukuri ari pirata atari ibintu bigaragara ko ari imitako ya zahabu hanyuma ikintu cyitwa ngo ni komisiyo y'igihugu y'itorero iyi ngiyi komisiyo y'igihugu y'itorero ibi bintu abanyarwanda tubifiteho amakuru atari meza twagiye tubiganira cyane mu biganiro twagiye tugira kuri radio hano aho twasanze mu by'ukuri icyitwa intore ndetse biri mu magambo menshi birirwa bavuga hariya ku mbuga nkoranyambaga ngo intore ntiganya intore yibonera ibisubizo kanaka ni intore impanyabigwi intore iki ibintu utapfa kumenya vraiment ibintu kubisenya ukavuga ngo bigiye ahandi hantu ngo bigiye kuzana buno buruzi ukabutwara ngo muri ministeri umwe n'ubwiyunguzanye n'intore ibintu byatandukanyije abanyarwanda ngo niba atari intore ni kigarasha niba atari kigarasha ni interahamwe aramuko noneho yavudutse atatu intore bigarasha kandi ibyo bintu fema ibintu rero ngiye kumbwira ngo ugiye kubihabiza Imana ngo agiye kwakira ibi bintu ku gahanga ke birutwa no kuba murekere ya komisiyo agakomeza akayikoresha cyane cyane muri mirongo mu kwezi kwa kane muri ari amezi abiri atatu yo kwibuka genocide ahasige bakamureka karuhuka naho kumwe iki kintu ukamubwira ngo umukiremo ngo intore bari abaruca ugashyiramo abantu nka bampora iki abantu bataza ibintu biva naho biganisha abanyarwanda ngo uyu mugabo agiye kwishyira ku gahanga ke ni ukumwica vrema nubwo ntekereza ko atorohewe hanyuma noneho rero ufashe n'ikindi kintu cyitwa ngo ni ikigega cya leta gishinzwe gutera inkunga abacitse ku icumu banyarwanda banyarwandakazi Bizimana iki kintu mu kimuhereye iki cyo munakireka ukikibereye ubwiye uguririye ubwo umuzi ibintu murimo mukora abantu ba kintu cy'ambere giye wenda kubwira ubumwe n'ubwinge abanyarwanda burakenewe kuko nibifarije yari gare abantu bayibaga hafi banayigendanaga hafi ni ukuvuga ngo byonyine igihugu kigeze ahantu gitangiye kwibaza aho kizagenda kishyura imyenda niba mutabihagaritse gufata ikintu nk'iki ngiki kirimo abatutsi ugihaye Bizimana wari umaze imyaka muri biriya bintu ikintu cya mbere baramugerekaho yuko afite ingengabitekerezo kuko atafashije abatutsi bacitse ku icumu runaka abantu bahantu runaka ibi ni ibintu by'ibitekinikano turabizi byagiye bikorwa kandi bigakoraho abantu batandukanye ushatse wanahera kuwahoze ari minisitiri w'intebe Damien uri muri gereza uyu munsi yakoreshwa ibingana iki se ni ukuvuga ngo hari ibintu ujya kugereka ku muntu uvuga uti ibintu biratanga igisubizo niba koko rero ibi bintu batabihagaritse bagiye kubishyira muri kiriya kiminisiteri ngo cyitwa yuko ari cy'ubumwe n'ubwiyunge nta gatogo wa mugari ni ukugabanya bije ariko bigiye guteza akaduvayo niba rero ibi bintu babihagaritse yego bareba uburyo mu by'ukuri nk'aba bakecuru bacitse ku icumu rya jenoside badafite abana badafite abagabo babiteho bareba ukuntu babagenza byo rwose birumvika si bo bonyine no ku rundi ruhande rw'abahutu ariko ku kintu cyitwa intore ibyo bajugunye muri puberi bajugunye kuko ntabwo wafata umwana w'umunyarwanda hano ngo umutwaye ikigari ugiye kumwigisha kurasana ngo kumwigishe kuza kuneka hano abantu wanze bitazanabyara umusaruro nurangiza ajyahura n'abandi bantu bavuga turiya n'umwana wa kanaka yavuye hariya buriya ni ibintu bitandukanye abanyarwanda furema ibyo bintu mubikureho mushakishe izina ziduhuza sidushyira hamwe Anicet rero tugiye kuvuga amagambo menshi ashingiye ku bikorwa muri leta yacu y'u Rwanda by'umwihariko ibintu bitandukanye nitwabivuga ngo tubirangize ariko twari mu rwego rwo gusesengura ibikorwa biyobowe na leta ya FPR iyobowe na Paul Kagame aho tugenda tubona ibintu tukagerageza kubivuga uko tubyumva n'uko tubibona tutagamije inabi y'igihugu ntabwo duhamagarira abantu kwanga igihugu turahamagarira leta kugira ngo yikubita gake ihindure imikorere yayo tunasesengura ibiba birimo bikorwa mu gihugu cyacu twari kwinjira cyane tukavuga n'iriya ekipe ya volleyball y'ejo bundi u Rwanda rwataye ibaba mu by'ukuri aho byagaragaye yuko u Rwanda rwakoze ibindi bintu nyuma habonetse victime wagejejwe mu butabera ngo arakurikiranwa na RIB kubera yuko ngo ni vice perezida w'imikino ya volleyball mu Rwanda n'umunyamakuru ngo waje kugaragaraho yuko mu by'ukuri ari we wabigizemo uruhare ibyo byose twari kugenda tubigarukaho ariko umwanya wacu utubanye mukeya sinzi wenda ntatinze reka mbaza Anicet niba hari ikindi twakongeraho kuko ibiganiro nk'ibi ngibi bizagenda bihoraho buri wa gatatu dushaka uburyo twongera kusesengura amakuru nk'aya ngaya Anicet niba nta kintu twaba twibagiwe kubaza cyangwa hari ikintu watekereje kugira icyo ubwira ku banyarwanda warifata none ukabonaho n'akanya ko gusezera abadukurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi urwatubyaye
bon urakoze Benoît reka mbanze ngushimire wowe wayoboye iki kiganiro kandi nk'uko bisanzwe wakiyoboye neza hanyuma kubyo wenda twari kuvuga bikomoje wari ingingo twari twateganyije ariko tutabashije kuganiraho gusa nihuta nagira ngo mvuge yuko tugaye leta y'u Rwanda nk'ibyo nyine twarimo mu mwanya tuvuga iby'ubutabera n'ibindi byose bishamikiyeho yuko gufata umuntu nk'uriya niba ari Rafael Ngarambe kuko ayoboye komisiyo cyangwa nako komite ya volleyball mu Rwanda ukamufunga ngo niwe nyirabayazana iriya fiasco yabaye y'abakinnyi b'abakobwa bo muri Brazil baje gukinira u Rwanda umuntu yakwibaza niba uwo mugabo ari butanga ibyangombwa kuko bariya baje gukinira u Rwanda bafite amapasiporo bafite ubwenegihugu bw'igihugu bafite ababo bahaye ubwo rero abagombye gukurikiranwa n'abatanga ibyangombwa kandi burya baba bafite n'abakuriye babihaye umugisha barimo n'umukuru w'igihugu. Abo ni bo bagombye ubundi kwihana ubwabo, simvuze ngo bajye muri gereza wenda kubera icyo ngicyo kuko hari byinshi byakabajyanyemo, ariko bariya nabo babari kuri bo bararengana, ntabwo ari bo. Ni akamenyero ko gutekinika mu gihugu cyacu birahari, babari kuri bo kubahora ubusa, ntabwo ari bo nyirabayazana. Ibindi rero ngira ngo byinshi twagiye
tubikomezaho ibyo tutavuzeho. Niba ufite ikintu mbabare kuguca mu ijambo, nibutse yuko twasezeranyije abadukurikira yuko mu kiganiro nk'iki cyo gusesengura amakuru yaranze akarere n'u Rwanda twazajya dufata igihugu kimwe cyo muri Afurika tukagerageza kuvuga mu ncamake y'ibigezweho kugira ngo naho two kwibanda iwacu cyane gusa. Ubwo rero utarasezera, reka nkubaze. Muri iyi minsi ibiri itatu ishize mu gihugu cy'Abarundi abaturanyi bacu hagiye humvikana za grenade ndetse n'amasasu yavugiye ku kibuga cy'indege. Ibi bintu tugiye tutabivuzeho gatoya ku baturanyi ndetse banadukunda banadukurikirana, twaba twishe isezerano twasezeranije abadukurikirana iseti.
Bon, ngira ngo mukanya waruvuze ku mwanya urimo udushirana kandi nibyo. Reka tubivuge twihuta, wenda tuzi ikibazo cy'u Burundi ko cyatangiye muri iyi minsi. Burya u Burundi ni igihugu cy'ikivukanyi cy'u Rwanda kuko dufite amateka amwe, twakoronijwe n'Ububiligi hamwe, tuvuga ururimi pratiquement rumwe kuko Abarundi n'Abanyarwanda ntabwo basaba abasemuzi, turumvikana. Ariko noneho hari n'utuntu tugenda tugirana hagati yacu mu gihe tuba duhanganye. Nyuma y'ubwigenge igihugu cy'u Rwanda cyayobowe n'Abahutu, icy'u Burundi kiyoborwa n'Abatutsi, dukomeza guhangana. Hanyuma muri 1993 ngira ngo nibwo Abarundi batangiye kugira ubutegetsi umuntu yavuga ko ari ubw'Abahutu. Mu mwaka ukurikiyeho haza mu Rwanda ubutegetsi umuntu yavuga ko ari ubw'Abatutsi, kugeza na n'uyu munsi bigenda dusa n'abahanganye rero dukurikije n'amateka yacu n'ibibazo by'amoko tukagirana utubazo. Ariko ibyo ngibyo ni by'umuntu aheraho agenda areba, mbese umuntu yasesengura cyane duturamutse dufite umwanya. Ariko muribuka yuko mu mwaka w'2015 haje ikibazo cya manda ya gatatu ya perezida Petero Nkurunziza, habaye imvururu mu Burundi, hanyuma u Rwanda rubifitemo uruhare cyane. Imvururu zatejwe na kudeta yabaye yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza, u Rwanda rwari rufite uruhare ku buryo budasubirwaho. Ndetse ubutegetsi bwa Nkurunziza buba bwaravuyeho iyo hataba igihugu cya Tanzania, ngira ngo nicyo cyafashije Nkurunziza kugaruka, kuko nicyo gihe byabaye ari mu nama muri Tanzania. Kuko igihugu cy'u Burundi na Zaire n'Ubuganda ngira ngo bwabugizemo uruhare kugira ngo Nkurunziza agaruke ku butegetsi. Nyuma yaho aho kudeta iburijwemo ngira ngo abarigizemo uruhara benshi bahungiye mu Rwanda, barimo uyu mugabo Generali Godefroid Niyombare, n'ubu ngubu ugomba kuba uri mu Rwanda. Hanyuma bashinze imitwe, hari impuzamashyaka yagiyeho, ntibutse uko yitwa ariko yagiyeho, irimo ba Jean Minani n'abandi. Ariko baza gushinga n'umutwe we na Alexis Nduhije witwa Red Tabara, ushyigikiwe cyane n'u Rwanda ku buryo bugaragara, banitoreza mu Rwanda, banohereza mu misiyo yo guhungabanya umutekano wa Congo hariya za Minembwe n'ibindi byose. None uwo mutwe wa Red Tabara niwo waje kwigamba ibyabereye ku kibuga cy'indege ejo bundi i Bujumbura, barabyigamba. N'ubu ntibirarangira rero, ku buryo navuze ko nshaka kubivuga nihuta. Ntabwo umuntu yatinya kuvuga yuko biriya byose birimo kuba harimo ukuboko k'u Rwanda. Ariko ikibabaje kikaba ari uko twari tumaze iminsi twumva yuko u Rwanda n'u Burundi tubushake bwo kongera kunoza umubano. Mwabonye ibyabaye bahererekanya abantu ku mupaka, yari sinye yuko ngo bashaka kugaragaza. Nubwo Abarundi bo bavuze bati muduhaye abantu, hari abarwanyi ngo 19 babahaye, ariko bakavuga bati 19 nibyo murakoze, ariko twa gashate twebwe ko muduha nk'umuntu ugaragara ufite responsabilite mu byawe mu gihugu nka Niyombare ngo niwa mutambe muri bakagenda bahererekanya ngo inkangu abantu bibyo bakayigarura ibintu nk'ibyo. Yari sinye yuko bashaka kugarura umubano, ariko nanone bikagaragara yuko batarizerana. hakaba n'iki kibazo rero cy'imipaka yafunze Uganda hanyuma Burundi bugashaka ku buryo bukontrol ikibazo cy'u Rwanda. Mwumvise Perezida Kagame yavuzeho mu minsi ishize ngo barashaka kubaheza mu kato kubera ko Burundi burashaka kuzajya bunyuza ibicuruzwa byabo bituruka muri Uganda bakabinyuza muri Tanzania. Icyo cyabaje u Rwanda niba ari byo bahereho rero bagashaka kujya guteza umutekano muke na none Burundi simbizi, ariko nibyo ngibyo byose byose bishamikiyeho. Umuntu rero akavuga ati mu Rwanda wa mugani bazirungiye zangari z'ibisogo cyangwa se urwishe ya nkarura cyayirimo, ntago baratuza ngo bumve yuko bagomba guturana neza n'abandi bantu n'igihugu by'ubuturanyi, bahana amahoro, duhahirane nk'uko byakagombye kugenda. Baracyashaka kugenda guteza akaduruvayo. Anavuga yuko byoroshye ku Rwanda guteza akaduruvayo mu Burundi kubera yuko mu ngabo z'u Rwanda ubu ngubu harimo abantu benshi kandi bafite imyanya ikomeye mu gisirikare, bakuriye Burundi bawuzi neza ku buryo kumenya hanyura kugenda kujya ku guhungabanya umutekano biroroshye. Gusa rero nihuta nyine kuko twavuze ku mwanya udushiranye no kubideploha no kubigaya, bigaragaza yuko u Rwanda rutaratekana ngo ruvuge ruti reka duha abandi bantu amahoro, ahubwo rushaka guhora buri gihe rupusa ngo rwifashisha rero ritabara. Ariko nyamara sinzi aho bizagarukira, ariko nabwo niba abategetsi bacu badatuje ngo bashyire umutima hamwe baha abandi bantu amahoro, nabo ntayo bazagira. Iyo udatanze amahoro nawe ntayo ubona. Gushaka guhora uhungabanya umutekano w'abandi, amaherezo bikugiraho ingaruka. Numva nta bitendo wabinwa kuko abaturanyi b'i Burundi bo nyine turaturanye, Abanyarwanda benshi bazi ibibazo, hari na benshi babizi kundusha kubera ko banabayo cyangwa banagenze yo kundenza. Ariko nagira ngo mvuge gusa yuko abategetsi b'u Rwanda bagombye gutekereza ku bintu bajya gukora, kuko iyo udatanze amahoro nawe ntayibona. Ubwo rero ndumva ari icyo ngicyo warusabye gusezera, reka n'ubundi nsezere Benoit. Nongere ngushimire, nshimire abari badukurikiye, nshimire abari ku buhanga bw'ibyuma, nshimire abazadukurikira nyuma n'abadukunda bose. Ubundi ubwo naho ubutaha, kandi Imana ikomeze ibarinde. Murakoze.
Murakoze cyane Anicet Karege. Icyo nakongeraho gatoya nanjye nsoza kino kiganiro ni uko Perezida nk'uko mugenzi wanjye yabibabwiye ndayishimiye mu minsi yashize cyangwa se umusibejo yari yitabiye inteko rusange ya ONU ya 76. Uko byagomba kugenda rero yayitabiraga nk'abaperezida abaribo bose bagomba kwitabira iyo nama. Imbere ariko yuko ahaguruka cyangwa se amaze guhaguruka nibwo hakomeje kugaragara, humviswe yuko mu kibuga cy'indege cya Bujumbura harasiwe amasasu ngo ndetse akaba yashoboye kuba yahitanye umuntu umwe. Aha twakwibutsa neza yuko mu mwaka w'2015 Perezida Nyakwigendera Nkurunziza yari yitabiriye inama n'ubundi y'abakuru b'ibihugu ya East Africa yari yabereye i Dar es Salaam, naza guhirwa ku butegetsi. Ababikoze rero icyo gihe byaje kugaragaza cyangwa se haje kuvuka umwuka utameze neza hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, kuko byiswe ko u Rwanda rwashyigikiye abantu bashatse gukora kudeta yo gukuraho wari Perezida Nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ibyo rero birangiye, ubutegetsi Nkurunziza amaze kubusubirana nk'uko mugenzi wa Nyaniseti yari amaze kubivuga. Abakoze iyo kudeta benshi bakomeye bahise bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, abitwa Niyombare, General Niyombare ni nawe wari wavuze yuko yafashe ubutegetsi. Mu minsi rero yashize u Rwanda rwakomeje kugaragara ko rufite ubushake bwo kugira ngo ruganire n'Abarundi ibibazo byari bihari bishobore kurangira mu by'ukuri. Aha ngaha icyo nabwira Abarundi badukurikira, hari kimwe Abanyarwanda tuca tuvuga umugani witwa ngo kunyurwa manuma. Kunyurwa manuma ni ukunyurwa gusuka ukumva ko ikibazo cyarangiye. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko guhaguruka kwa Perezida w'Abarundi akajya mu nama, ndavuga Perezida Ndayishimiye akajya mu nama i New York, hari ibihugu bimwe bishobora kuba bitarabishimye. Ndetse kugira ngo wabashe kubyuriraho ziriya nyeshyamba zigomba guteza akaduruvayo gashobora kuzamura undi mwuka utameze neza, ku buryo bishobora kubyara akaduvayo ari nako kabaye kuri cyabaye muri cyagiye cyangwa nziza koroshya rero ibintu kumva yuko umuyobozi w'igihugu runaka w'u Rwanda yahuye n'umuyobozi runaka ubwo ndavuga ku byerekeye abayobozi b'intara mwarangiza mukicarana mukumva ko ikibazo cyatunganye ndagira ngo mbabwire yuko kugira ngo itungane nuko hagomba kubanza guhererekanya imfungwa cyangwa se guhererekanya abakoze ibyaha cyangwa se abo bantu bakoherezwa mu bihugu bya kure bitegeranye n'u Rwanda mu by'ukuri abarundi rero ntibyabatangaza uyu munsi mu by'ukuri habayeho kudeta perezida Ndayishimiye agakurwaho hakabaho imishyikirano ikintu cya mbere mwabona u Rwanda ni rwo rwayihagararira ndetse abangaba bitwa ngo ni bari abahunze niyombare na ndimo mbavuga mwababona bageze i Bujumbura barimo barwanira iriya myanya y'imbere icyo gihe ntekereza ko Leta y'u Rwanda yabiranyije misiyo yayo ibi rero byaba bibabaje cyane abarundi badashobora gusobanukirwa ikibazo cy'iwabo ndetse n'ikibazo kiri mu Rwanda ahubwo bakumva yuko ngo abarundi n'abanyarwanda n'abavukanye nibyo koko n'abavukanye ariko kugira ngo ubashe gukuraho icyo kibazo ugomba kwita ku mutekano w'igihugu cyawe ibyo kubeshyana beshyana ntekereza ko ari byo bizakomeza guteza akaduruvayo twongeye tubona izindi mpunzi zihunga kandi mu by'ukuri habayeho intege nkeya za bamwe mu bategetsi b'ibihugu duturanye ni ibyo ngibyo nagira ngo nongereho mu gusesengura bino bintu nizera ko mu by'ukuri Leta y'u Rwanda igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo igire uruhare akarere kacu kabashe kugira umutekano mwiza cyane ndashimira rero abanyarwanda mwadukurikiye hirya no hino tunisegura ku bantu bamwe batubwiye ko ijwi ritameze neza cyane mutatwumva neza tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibanogera turabashimira mwese mwagiye muduha ibitekerezo byanditse kuri YouTube Live tunashimira abadukurikiye kuri Block Talk Radio n'abazadukurikira ndetse n'abadukurikira ku zindi mbuga zitandukanye kugira ngo mubashe kwinogerwa n'ibiganiro byanyu bya Radio Iteme jyewe wari kuri mikoro nitwa Umuhoza Benoit nkaba navugiraga kuri radio ku munara wayo wa Europe ahasigaye bavandimwe nakagaruka.